Yeah, I don't know. How do you turn it? You be ready to turn them off. Now, I motion my head to you like that. See? Brethren, we've called this meeting together here tonight.
Bazalwana sibizele inhlanganiso yahlangana apha ngokuhlwa nje ngesizathu sokuze sazi ukuba liqhutywa njani na ibandla likaThixo ophilileyo lona sikholwayo ukuba liyinxalenye yeli bandla. Ndifuna ukuthi into yokuqala, ndifuna ukuthi kwihambo zam zokujikeleza ihlabathi ngokwazi kwam, le yenye yezona ndawo zezomoya apho uva khona umoya kaThixo kunayona iphina enye indawo endiyaziyo. Aziindawo ezimbini engqondweni yam ezazikade zinjalo, kodwa ukuza kuthi ga ngoku akubonakali ngathi sazibona ezo ndawo. Enye yazo yaya kungena embuthweni, yaze enye yaba sekuweni noko. Ngoko benditsalwe umnxeba izolo ndaxelelwa ukuba bafuna inkonzo bonke ukuze bandibuze le mibuzo ngokubhekisele kwimisebenzi yenu kweli bandla. Kwaye ndinantso into endizele yona ngokuhlwa nje kukuthi nokubeka ibandla endaweni, kungenjalo ukuninika izinto endicinga ukuba zikoko kuyimfuneko kwakheni kwenziwe ibandla eliqhubele phambili. Bazalwana, ndiqinisekile ukuba niyayiqonda yokuba njengoko ndiye ndaphawula malunga neli ukuba indawo eyomoya asiyeyona ndawo inkulu ehlabathini, yaye asiyeyona ndawo sinowona mculo omkhulu, okona kukhala kukhulu nokona kukhwaza kukhulu okanye okona kuninzi ukuthetha ngelwimi nezinto ezinjalo. Asiyiloo nto, koko lixabiso lomoya osebenza apha kulo mnquba. Kwaye ukuza kuthi ga ngoku ndifuna ukumncoma ndimbulele umzalwane uNeville kunye nani bazalwane balapha abasayineli zimali namadikoni nomphathwa intloko wesikolo secawe nabo bonke ngoko nikwenzele ekuncedeni ukuligcina lolu hlobo. Ibingumthandazo wam wethuba elide lowo nomnqweno wam ndiseyinkwenkwe ukuba ndibone ibandla libekwe kulungelelwano lagcinwa likulungelelwano. Ngoku xa sasiyinikezela ngokuyisikelela enkonzo ndandixelela emva kwethutyana ndiya kuba nento endiyawuthetha nani malunga nayo, indlela yokubeka into ngolungelelwano, indlela emaliqhutywe ngayo. Niye naqalisa ke emva kokumka apha besinabalungiseleli nokunjalo, kodwa ngoku umzalwane uNeville esengolula nje phakathi kwethu, uye wangena phakathi kwethu, ndiyacinga ukuba kuya kuba ngcono kumzalwane uNeville ukuba amiliseleke ngokungcono elukholweni phambi kokuba ndizise izinto ezinjengokuba ndiza kwenza ngoku. Kodwa ngoku emva kokuba ndifumanise ukuba uya ezinza ngokungcono elukholweni eyiqonda nento eyiyo imfundiso, wabe edlale inxaxheba yengqina elithembekileyo kuKristu ebambelele koko sikholwa ukuba kuyinyaniso, ndicinga ukuba lilixa ke ngoku ingalithuba elilungileyo lokusondela kuye naphakathi kwenu madoda amakhulu nezinto apha zebandla ukuze nithathe olu lungelelwano nilukhumbule kokona kungcono kolwazi lwam phambi koThixo. Yaye ke ndikhangele kuni ukuba niziqhube ezi zinto ngendlela endizithetha ngayo ngoba kumele kubekho umntu oyintloko apha kule ndawo. Nimelo kukuba nibe ne ngoku andizami gunyazisa nto okanye into lolo hlobo, kodwa uyabona umntu okanye nantona eneentloko ezimbini ayazi uba mayihambe njani na. UThixo akazange abe neentloko ezimbini ebandleni lakhe, akazange enze njalo, yintloko enye. Wahlala esenza kwisizukulwane ngasinye njengoko sifundileyo ezibhalweni, kuhlala kukho umntu omnye asebenza ngaye. Ngokuba ukuba ube nabantu ababini kuyanyanzeleka ukuba ube neembono ezimbini. Kumelwe kukuba kufikwe kuqobo lokugqibelela olunye, yaye olwam uqobo lilizwi iBhayibhile. Nanjengomlungiseleli webandla eli esami isiqiniseko lilizwi, kwaye ndifuna ndiyazi ukuba ningabazalwana nikhangele kum njengokungathi ndisisiqiniseko senu, njengokungathi sisiqiniseko senu sento. Okoko nje ndilandela uThixo njengokuba uPawulos watshoyo esibhalweni, xelisani mna njengokuba nam ndixelisa uKristu. Ngoke ndigalindela nina abazalwana kuba naxesha nina nindibona ndimka kwesibhalo ubanize kumbucala nindixele kuba ndiphosise phi na. Kungenamsebenzi nokuba ngomnye wasayinela izimali na okanye okanye umgcini wesakhiwo nokuba ngubani na unoxanduva kum njengomzalwana kuKristu uba undixele xa ndisenza ungalunganga ngokwasesibhalweni. Yaye ukuba kukho umbuzo masihlale phantsi usombulule kunye yaye naso esizathu sokubaniza ndiyaqonda ngokuhlwa nje ndizise apha kungokuba kukho imibuzo apha ekhangeleka ibuzwa nini engqondweni yenu kwizinto endinazo apha ngoku khumbulani bazalwana andazi akukho magama abhalweyo kuwo wonke la matikiti kodwa abhaliwe yaye andikwazi andazi uba ngubani na owabhalileyo kodwa imibuzo esengqondweni yenu yaye ndilapha uze ndiyiphendule kokona kungcono kokwazi kwam. Yaye ndikhumbule uThixo ukhangele kum ukubona ukuba ndiyahlala elizwini kwaye mna ndikhangele kuni ukuba ndibone ukuba niliqhubela phambili ilizwi yabona kweli bandla kwaye niligcine lelomoya ukhumbule yonke imikhosi yobukumkani bobumnyama bukasatana iyakuvukelana nawe nje ukuba uqale ukukhula enkosini. Yaye nimelwe kukuba nibe ngamajoni hayi nje asandula kungena emkhosini. Ningamajoni akhululeyo ngoku naqeqeshelwe ukulwa kwaye usathana uyakuza phakathi kwenu abange impixwano omnye nomnye ukubanga nakho. Mlahleleni ngaphandle ngokukhawuleza ungakho ningabazalwana yayena ulutsha kwaye silapha ukuza kugcina umgangatho wokukhanya kwexhala ngokuhlwa oko kwaxa ihlabathi lenziwe mnyama nobukumkani benkonzo buphela busiya kungena kwibhunga lenkonzo yaye ngokukhawuleza okukhulu bayakuzama ukuncamathelisa umbhalo apha kolu cango ivaliwe yaye ke kuyokunyanzeleka ukuba sihlangane kwezinye iindawo kuba ngokuqinisekileyo baza kuzivala ezi nkonzo ngolunye lwezi ntsuku ukuba siluthabathe uphawu lwerhamco. Yaye sixhomekeke ekuhlaleni sinyanisekile kuThixo side sikhululwe kukufa nantso ke into esizimisele kuyo ngoku siza kuya ngqo kwi. Yaye ndingacela ukuba kungakho ixesha lokuba nayiphina into kwezinto ibe yebuzwayo ukuba eli khaseti limelwe kukudlalwa phambi kwamalungu elibandla yabona kwindawo enihlangana kuzo okanye ngaphambi kwenkonzo kanye phambi kokuba inkonzo iqale nivulele eli khaseti nilidlale. Yaye langa ibandla elilapha lingaqonda ukuba la madoda anoxanduva kuThixo ngesifungo sawo kweli bandla ukunceda abambe le mithetho ilawulayo. Usenongavumelani nawo yaye ukuba ndithe iqhube ngoko ndisayivumelana nawe nam. Kumele ukuba sibe nendawo engumthombo kwindawo ethile apho kumele kubekho isigqibo khona. Yaye eyona ingcono ndiyaziyo ndinikezela ngayo phantsi komoya oyingcwele ndivumela yena ukuba abele uqobo lwesikhokelo kum ukuze ke eli khaseti libele uqobo lwenu kule mibuzo. Ngoku okuqala ngulo, liyakuqhuba njani ibandla malunga nokubiza uncedo lwezimali lokutya nempahla? Yintoni isenzo limelwe kukwenza ntoni ibandla? Ngoku siyaqaphela ukuba ibandla linoxanduva ngabantu balo ngamalungu ethu alapha enkonzweni sinoxanduva ngokupheleleyo ngokubhekisele kwintswelo noko sinokubonela ngako sinoxanduva ngabantu bethu abo ngokuthe chu bengamalungu athe rhoqo walo mnquba athi eze apha ukuza kukhonza nathi. Sinyanzelekile ngoxanduva ngabo njengabazalwana noodade bethu abaye baqondakalalisa ukuba bangamalungu ethu alo mhlangano. Ngoku siyaqonda ukuba zikho izigidi ngokuhlwa nje ezingenakudla ezingenampahla yaye singathanda ukuba sibe besinokunceda lonke elo qela lazo senze konke esinokuba nokwenza kodwa ngokwasezimalini asinako ukukwazi ukuyenza loo nto asinako ukuxhasa lonke ihlabathi kodwa sinyanzelekile kwabangabethu. Kwaye ndiyacinga ngaloo nto ukuze ukubani nayo nantoni na eshiyekileyo enifuna ukunikela ngayo ebantwini abangengomalungu apha enkonzweni into ethile eniyakuthanda ukubapha yona imelwe kukuba phakathi kwebhodi yamadikoni loo nto. Amadikoni ngawo amelwe ukuhlangabezana nochasayo kungenjalo nengxaki gxebe ngoba ilondo eBhayibhileni eyavelayo xa kwabakho ingxaki evelayo malunga nokudla nempahla nezinto ezinjalo kwincwadi yezenzo babiza abapostile malunga naloo nto aze bathi hambani sikhangelele amadoda asixhele aziwa ngokunyaniseka nazaliswe ngumoya oyingcwele kuze ahoye ezinto ngokuba siza kuzinikela ngokuthe rhoqo thina kwilizwi likathixo nasemthandazweni. Yaye asingomsebenzi womlungiseleli ukukhangela ukudla nezinto ezinjalo imelwe kukuba ngamadikoni asingabasayinela izimali ngumsebenzi wamadikoni ukwenza le nto kwaye ngoko okumele kukukhumbulana eBhayibhileni babenikela kwabangababo amaGrike kunye namaJuda apho kwavela khona ingxoxo apho kwavela khona ingxoxo yokuba omnye wayefumana ngokungcono kunomnye kodwa yayingabantu ababethengise ngempahla yabo baze banikela ngayo ebandleni ukulixhasa baze ke bazahlule phakathi kwabo ngokulinganayo baze kwakho ke ungavisisani okuncinane kwabakhoyo nako ke apho sifumana khona amadikoni wethu okuqala ngomnye wemisebenzi yawo ke lowo ukwenza loo nto. Ndiyacinga ukuba njengabantu bethu abantu abangabethu simelwe ukubakhathalela yaye loo nto ifanelwe kungeniswa nasiphina isikhalazo kusihlalo webhodi yamadikoni ukuze ke ihlangatyezwe ibhodi yamadikoni abone ukuba anganakona ukwenza into malunga naloo nto. Zonke ke ezo zinto zizimpahla nokudla noncedo lwezimali okanye nokuba ziyintoni na zimelwe kukuza ngamadikoni. Amadikoni akuba enze isigqibo wona siyakwenza ntoni nangaloo nto ngoko imelwe kukusiwa kunondyebo ukuze kubonwe ukuba unondyebo unako na ngeli xesha ukuhlawula elinani elithile lemali kungenjalo ukuthengwa kwezi mpahla okanye nokuba yintoni na ekubhekiselwe kuyo kodwa ibhunga lamadikoni limelwe kukuhlangana ngaloo nto kuze ingayi kwabasayinela izimali kunye nomlungiseleli yinto yamadikoni ngokupheleleyo.
Now, then question number two. Is it
ngoku umbuzo wesibini ingaba kwanele ukuthetha esidlangalaleni epulpitini ukuba ilwimi nokucaciswa kwelwimi zimelwe kukwenziwa enkonzweni phambi kokuba iqale inkonzo. Kumbuzo wesibini okweli cwecwe lephepha ndinalo apha elilikhadana ngoku le inokuba isingisele kumlungiseleli apha yabona ngokuba yena ngaphaya ukoko ikweli cala lomoya nguye intloko yelo cala. Amadikoni angamapolisa ebandleni ukuze agcine ucwangco nokuhoya ezinye izinto ezi ukondliwa kwamahlwempu nezinto ezinjalo abasayinela izimali bangaphaya ezimalini nasesakhiweni yayiloo nto abamelwe kukujongana nayo kodwa umlungiseleli ungapha ekongameleni icala lokomoya le ke imelwe kuza kuwe mzalwana Neville. Ngoku kukho kwixesha elithile ladlulayo xa kwathi kwamiselwa ulungelelwano ebandleni ndiyakholwa ekuthetheni ngelwimi nasekutolikweni zonke izipho ezilungileyo ezamiselwa nguthixo ukuba zibekho ebandleni kodwa siphila kumhlanje onjengoba kwakunjalo ngexesha lebhayibhile apho amabandla ngoku uyakuqaphela ukuba upawulos waseka ibandla eliseefese ibandla laseefese elalibandla elisekeke kakuhle uyayiqaphela loo nto siyakholwa ukuba upawulos yaye watsho ngokwakhe ukuba wayethetha ngeelwimi ezininzi yaye siyazi ukuba wayenazo izipho zelwimi hayi ezo wayezifundile kodwa ezo wayeziphiwe ngokomoya ngenxa yendlela athetha ngayo apha phaya kumakorinte. Yaye ukonga ixesha mna hayi nje ndityhile eBhayibhileni ndikufundele ngokuba loo nto ingenza ukuba sihlale ithuba elide kakhulu ngokuhlwa nje ndibeke ndingenaxesha lide ngokwaneleyo kwaye ngoku kodwa ukuze ubone nje ngokucacileyo ngoku upawulos akazange nangexesha elinye athethe kwibandla laseefese okanye ibandla laseroma okanye naliphina kuloo mabandla amalunga nezipho zawo zomoya indlela emazibekwe ngayo kulungelelwana kodwa wathetha kumakorinte ngokuthe rhoqo malunga naloo nto ngokuba babehleli beyiphethe njengomba lonke ixesha yaye upawulos wathi akufika phakathi kwabo uba babethi bafumanise ukuba omnye unelwimi aze omnye abe neendumiso wazabulela inkosi ngazo zonke iziphozi zabo ezilungileyo nezinto ezinjalo yayekuba uyaqaphela kusahluko sokuqala okanye esesibini samakorinte upawulos wayebaxelela ngokweendawo zabo into ababeyiyo kukristu indlela awayeyakuthi babebekwe ngokweendawo zabo kukristu waze emva kokuba wabaxelelayo waphinda njengokuba uyise eqala ukubafaka esabhokhwe wathi ndiyeva ukuba kukho imbambano phakathi kwenu yaye ndiyeva ukuba niyanxila esithebeni senkosi mayengabenzi bangabi ngomakristu ningaze niyenze loo nto bazalwana ukubenza bangabi ngomakristu kodwa yindlela abaziphethe ngayo endlini kathixo nantso ke eyona nto ngoku ndingathetha oku ukuba upawulos wakudala watsho ukuthi xa nithe nahlangana kuba omnye uyathetha makachaze intetho omnye ukuba ke akukho toliki ngoko thulani kodwa ukuba ikho itoliki ngoku ndikhe ndalikhangela eli bandla ndaze ndalibona likhula ndaze ndabona izipho ezininzi zokomoya zisebenza phakathi kwenu ngeliphandle enye into ekwanyanzeleka ndize malunga nayo kumzalwa uNeville yayililizwe elivela enkosini ukuba ndimlungise kwinto ethile awayeyenza yaye ukuba ndiyokuba inkosi ithe umoya oyingcwele undenze umveleli womhlambi ngoko luxanduva lwam ukuba ndinixele inyaniso kwaye ndinombulelo kakhulu kumzalwa uNeville uyimamele inyaniso ndiyithetha nje njengoko endixelela ngoku malunga nale nto njengoko ndiqaphelayo ibandla lenu likhula ndaze ndayiqaphela yaye ebandleni nantsi indlela ebesikade siqhuba ngayo kuqala yaye le yindlela esifuna ukuba kube yiyo kwakhona ngoku ukuba unokukhangela xa intsana into yokuqala yenziwa lusana xa luzama ukuthetha xa lungakwazi ukuthetha yabona lwenza ingxolo eninzi yokuvuthela nengxolo nezinto ezinjalo kodwa lona lucinga ukuba nje lunako ukuthetha ngaphezu komshumayeli lonke ixesha kuba sifumanisa ukuba loo nto ayikho kubomi bokwenyama kuphela kodwa sifumanisa ukuba loo nto ikhona kubomi bokomoya ngomncinane lowo ukuba uzama ukulungisa usana oluchwakraze kancinane ngenxa yokuba lukhala luzama ukuthetha uyakubonakalisa umntwana yabona yaye uyakumenzakalisa kungcono luyeke usana lukhule kancinane lude ngenene lukwazi ukwathetha amagama alo ngokuko ukuze ke luxelele ukuba kunini na hayi ngelithuba utata athethayo okanye xa umama ethetha koko xa ilixesha elililo luvumele lufumane eyalo indawo yokuthetha niyandifumana ngoku luvumele luthethe lakufika ixesha lalo lokuthetha ngoku ukuba bendikhe ndanayo nantoni na ebeluviko enyameni yam phaya ngaphandle enkonzweni kukuthi umntu othile aphakame xa ndithetha aze yena akhuphe umyalezo ngelwimi awaphule umoya ndisandula ukuphuma enkonzweni eNew York nakwiindawo ezahlukeneyo apho abefundisi bayiyeke iqhubeke loo nto ixesha emva kwelinye yaye loo nto akukho nto iyiyo yindideko nje yabona xa uThixo esebenza ngomgca ongomnye wengcinga yena akanakuba angaba uyaziphikisa ngokwakhe ukuba uyakuzama ukuzisa ingcinga ethile kuwe ebandleni ukubizela ngaphambili abazinikelayo ukuze kugxophuleke into ethile yenye ngokomzekelo njengale nto sihleli etafuleni siyancokola kwaye sithetha ngenkosi aze omncinane angene baleka eze etafuleni ngokukhawulezo okukhulu asuse konke oko kuhoya into esiyenzayo ze akwazi akale tata mama bethu bethu ndisandula ukufumana inqaku kwela qela yaye senze konke oku okuya kunye nokunye ngeli thuba besiphakathi kanye kwenzulu ingongoma engcwele ngoku ukufumana kwakhe inqaku yinto elungileyo leyo kwibhola yomnyazi yinto elungileyo leyo kodwa uphume kulungelelwano akungenelela phakathi kumyalezo ebesithetha ngawo makalinde kude kufike ixesha lakhe aze asixelele ngaloo nto ayenze kumdlalo webhola yomnyazi ngoku into enye leyo nale nto siyifumana malunga nezipho namhlanje naso isizathu sokuba uThixo anganikezeli ngezipho ezininzi zomoya ebantwini abazi ukuba mabazilawule kanjani na nantso ingxaki namhlanje isizathu sokuba singabi sabanazo kunoko sikwenzayo yaye ke sifumana ukulinganiswa okuninzi kwezipho zomoya kodwa ndikholwa ukuba kunjalo apha kwibandla lethu ndiyabulela ngaloo nto andikholwa ukuba kukho ukulinganiswa konke konke kholwa ekubeni sinezipho ezizizo kodwa simele ukukwazi ukuba singazilawula njani na ezo zipho yaye xa uza kuqalisa ukwenza into elungileyo kanye njengokuba usebenzela umphathi okanye uqala emsebenzini okokuqala ulungele ukuthabatha imiyalelo ke ngoko umphathi uyakuthemba yaye uyakuhlala ekunyusela kwisikhundla esingasentla lonke ixesha ngoku ndiyakholwa ukuba kufike ixesha kumnquba kaBrenham lokwazi ukuba ukuthabatha izipho athe uThixo asipha zona ukuze uThixo abe nokunikela kuthi into enkulwana kunaleyo sinayo kodwa asinakuqhubela phambili ungambona ke umntu omelwe kukumxela lonke ixesha. Yaye ukhumbule umoya wabaprofeti uyabalulamela abaprofeti, sitsho isibhalo. Xa ubona umntu obumlungisile okanye umfazi aze loo mntu aphume ecaleni uze umxele inyaniso ngokwesibhalo, loo nto ibonisa ukuba umoya okuye ongokathixo. Ngokuba iBhayibhile ithe umoya wabaprofeti okanye okuprofeta, oko kungqina ukushumayela ukuthetha ngelwimi okanye nokuba yintoni na, kuba ilwimi xa zitolikiwe sisiprofeto eso. Ngoko iyawumthobela umprofeti, yaye ilizwi ngumprofeti. Yaye sifumanisa ukuba kuphume emgceni ukuba indoda okanye umfazi ixhume yenze umyalezo, akunamsebenzi nokuba ifuna ukuyenza angakana naloo nto ngeli thuba umshumayela sepulpitini. Ngoko ndiyacebisa kumnquba kaBrenham ukuba njengoko izezethu izipho ezifuna, yaye sinabantu abanezipho abalunge ngenene. Ngoku ngasinye kwezo zipho zilungiselelo ololwabo, zezi zipho kanye njengokushumayela kusisipho, njengokuba ukuphilisa isisipho, njengokuba nezinye izipho. Ezi zizipho zilungiselelo zizodwa, yaye mntu ngamnye uyalelwa ekubeni alindele ulungiselelo ololwakhe. Ngoko ke mawuthi umnquba kaBrenham usebenze oku, yaye ngalo mini ingakumbi ngalo mhla xa sithethisana into eninzi. Andifuni ukuthetha oku kodwa okuninzi kokuzenza amakholwa asifuni ukuzenzisa malunga nokukholwa. Akukho mntu umntu onyanisekileyo ofuna ukuba nokholo lokuzenzisa. Thina ukuba sikwazi ukuba ngabenene, masingabi nalo ngokupheleleyo, masilinde side sifumane olwenene. Ngoku ndiyakholwa ukuba ninamadoda ndiyakuvumelana naloo nto. Asifuni kwanto yokholo lokuzenzisa. Bazalwana, asinakuqalisa into ethile yokholo lokuzenzisa sibe silishiya ihlabathi. Simelwe kufumana into eyinene nento eyesulungekileyo. Ukuba sinayo, masilinde side siyifumane ke size ke sibe nento yokuthetha ngaloo nto, yabona? Ngoku ndingatsho ukuthi wonke la madoda nabafazi athetha ngelwimi, aprofete, akhuphe imiyalezo. Kwaye mna ndiyakholwa kunye nani madoda ukuba zezenene. Ngoku iBhayibhile ithe zicikideni zonke izinto ndibambelele kwezo zilungileyo, kuba ndiyamthetha ngemilebo ethintithayo nangalwimi zimbi kwaba bantu. Nantsi indawo yokuphumla endathi baya kungena ngapha kwincwadi kaIsaya. Ngoku ndingacebisa oku ukuze indawo engcwele ilungiselelwe sisipho sibe sinye ngexesha, ukuze isibuyisele ngokuthe ngqo kulungelelwano kwakhona baloo nto ndizama ukuyithetha. Ukuba omnye uyathetha umoya waprofeti, mamlulamele umprofeti. Niyaqonda? Ngoku mabathi abo banolungiselelo kumzimba kaKristu, yaye ngoku ithethiwe loo nto, ngoku mayenzeke. Mabathi abo banolungiselelo kumzimba kaKristu balindele ulungiselelo lwabo, ngokuba lulungiselelo oluvela kuKristu lusiya ebandleni. Kodwa aninakulungisela nonke ngexesha elinye, nimelwe kukuba abe mnye ngexesha. Umnquba kaBrenham uya kuba lolu hlobo. Mabathi abo bathetha ngelwimi nabo batolika ilwimi nabo banesiprofeto esiza kunikwa ibandla mabahlangane phakathi kwabo kwangethuba phambi kokuba iqale inkonzo. Mabahlangane kwigumbi ekubekelweni ngalo balindele ulungiselelo lwenkosi, njengokuba umlungiselelo emelwe kukwenza okwakhe ngaphambi kokuba eze kubaphulaphula. Umelwe kukuthabatha iBhayibhile yakhe afunde ngokuzolileyo egumbini lakhe ekumoya, aze ke athanjiselwe ukuphuma eme phambi kwabaphulaphuli athethe. Ukuba akayenzi loo nto uza kudideka akufika phaya phandle. Ndoda nganye ke nomfazi ngamnye onesipho somoya uza phambi kwenkosi, nanjengokuba ke umlungiselelo onolungiselelo olunye ungumprofeti. Igama lesiNgesi umshumayeli lithetha umprofeti, lowo ngumntu oxela kwangaphambili ilizwi. Mabathi abo banolungiselelo oluya kuba yinxenye kolomnye umntu njengalowo uthetha ngelwimi aze omnye atolike, balinda kunye belindele ulungiselelo lwabo abanako ukuhlala kwigumbi labo ucala lokufundela bathethe ngelwimi baze ke bazokuxelela omnye baye besithini na ngokuba angaba unako kokubini ilwimi nokutoli kwakwazo yabona ngoku kuba unayo loo nto kulungile sifuna ukuyamkela ilolo hlobo yaye sifuna ukuba ibandla lizuze ngezipho zisebandleni lethu uThixo ozithumele kuthi yaye zezo sifuna ukuba ibandla lethu lizuze ngezipho zomoya ngoko makathi umntu othetha ngelwimi nalowo utolikayo nalowo uprofetayo mabahlangane phambi kokuba inkonzo ibe ihlangene
Let them meet in a room to themselves.
Mabahlangane egumbini bebodwa balindele ulungiselelo lwenkosi kwibandla. Iyaqondakala. Uze ngoko ngoluhlobo ukuba umzana uNeville uthi kulungile. Ngoku mna mandi uXolo mandithethe oku.
If Brother Collins speaks with tongues and Brother Hickerson gives the interpretation.
Ukuba umzalwana Collins uthetha ngelwimi aze umzalwana Hickerson atolike ngoko banolungiselelo oluhlangeneyo kwibandla ngoku olo ayilolungiselelo kumzalwana Neville lulungiselelo lwenu kwibandla ndiyikhupha njengomzekelo le nto ngoko ninabazalwana nimelwe kukuba nomdla ekubeni ulungiselelo lwenu lube kwindawo eyiyo endlwini kathixo njengokuba umlungiseleli enomdla ekulufakeni nolwakhe ngokuba luyimfuneko ngenene ukuba niyenze lona kodwa ninakuyenza kwigumbi labucala ninodwa ukuba wena uyathetha uze wena utolike nimelwe kukuba nihlangane ngoku uhlanganani ebandleni ecaleni egumbini ninodwa ngokuba nilolungiselelo lwabucala ayilolungiselelo lwasesidlangalaleni lolo luza kunceda ibandla yinto ethile okunceda ibandla kodwa imelwanga ukwenziwa phakathi ebandleni ingaloo ndlela kuphela ndizawundixelela ukuba imele ukwenziwa ngayo yabona ngoko nantoni na ethethwa ngumzalwana uCollins umzalwana uHickerson ukhupha ingcaciso ngokomzekelo ngoko makathi umzalwana umntu othile abhale oku phantsi noko ikuthethayo
If it's coming now, we all
ngoku siyazi sonke ukuba inkosi yeza siyayazi loo nto yaye kuba umzalwana uNeville uphakamile ubusuku ngabunye athi yabonani inkosi yeza ingayinto elungileyo leyo yabona kodwa uthetha into umlungiseleli eqongeni kuba nguye onelizwi ngaloo nto uba ungumlungiseleli umprofeti ebandleni okanye umlungiseleli gxebe umelwe ukufunda ilizwi lenkosi anixele oko kubhalwe elizwini lenkosi malunga nokuza kwenkosi nize nibe ngabayaliweyo ngalo ulungiselelo lolunye kwibandla anganxibelelananga lonxibelelana nalo silwimi ukutolika kwelwimi nto leyo isisiprofeti okanye umprofeti ethetha yinto leyo engabhalwanga elizwini okubhalwe elizwini kokwakhe ukukuzisa kodwa ungabhalwanga elizwini koko nimelwe kukumxelela njengokuthi kuba ngokomzekelo xelela umzalwana uWheeler itsho inkosi ngomso kwiqula lakhe lesanti makangayi ngoba kuza kubhukuqa inqwelo okanye into elolo hlobo yaye ke inyanzelekile ukuba yenzeke yaye sele ithethile waze wayitolika yena uze uyibeke eqongeni emva kokuba lugqityiwe ulungiselelo lwakho ngobusuku emva kwenkonzo iculo uqalise ukucula njalo njalo uba ulungiselelo lwakho lugqityiwe ngoko mabeze ke neso siprofeto siye sakhutshwa yaye andicingi uba simelwe kuba okanye ukuba wenze njalo kubeke okuphaya ngaphakathi xa aba bantu behlangene makungene abo banobulumko kuqala ngokuba uyabona uba omnye uthetha ngelwimi aze omnye anike ingcaciso ngokwesibhalo loo nto ayinakwamkelwa ngaphandle kokuba ingqinwe ngabantu ababini okanye abathathu amabini okanye amathathu namangqina angaphezulu yabona amele ukungqina loo nto ukuba ayakholwa ukuba ililizwi lenkosi ngokuba yaye ngamanye amaxesha kolulungiselelo lolona luncinane njengoba kunjalo nakolunye ulungiselelo bakho imimoya engalunganga yabona iyakubhabha ingene apho yaye asiyifuni loo nto hayi sifuna ukuba olulungiselelo lungele ukutyhila ukuba lumelwe kukutyhilwa ngokuba nantoni na eyekathixo inakho awubi nangxaki malunga nokuyityhila iyakumelana nokuvavanywa ukuba yekathixo kanye njengomlungiseleli ukuba kukho umntu ocela undikho kuye ngelizwi akamelwanga ukubuya umva malunga nalo uyazi ngokuchanekileyo ukuba uthetha ngantoni na nyukela apha yabona kuyinto enye nangolunye olulungiselelo lumele ukuba kwayiloo ndlela ngoku ukuba kukho othetha ngelwimi akhuphe imiyalezo ngoku abanye abantu bathetha ngelwimi xa nje bezakha ibhayibhile itsho bazonwabele nje bayakuthetha ngelwimi bavakalelwe yaye bayathetha ngelwimi eneneni bathetha ngelwimi yaye ngumoya lowo wenza loo nto kodwa ukuba kuhlelwe phaya ngaphandle phakathi kwabantu ukuthetha ngelwimi ukwenzela nje ukuzakha ngoko ayiluncedi nganto ibandla loo nto loo ndoda iyazakha nje okanye loo mfazi okanye nokuba ngubana wenza loo nto yabona ukuthetha ngelwimi kwisipho sikathixo sokwakha njengoko upawulos watshoyo esibhalweni kuba sesokwakha ibandla ngoko kumele ukuba ibe ngumyalezo othe ngqo phuma kuthixo usiya ebandleni ngaphandle koko kubhalweyo apha ebhayibhileni yabona yinto ethile ethe uba ungandibuza mzana obranam ndimelwe kubhaptizwa njani ndingakuxela ngokukhawuleza okukhulu omelwanga ukuba uthethe ngelwimi uze undixelele ibhalwe kanye apha ebhayibhileni into omelwe kukuyenza malunga naloo nto yabona andimelwanga umelwanga kukubuza ambuzwa malunga naloo nto ukuze ube nomntu othile othetha ngelwimi akuxelele yabona sele ibhalwe kakade loo nto ukuba uthi mzalwana ubranham ndithini ndinesigqibo apha endimelwe kukusenza phakathi kokuba ndithabathe eli bandla na okanye ndiye kwelinye okanye into ethile lolo hlobo okanye ndenze oku okuya ngoku loo nto imelwe kukuba yevela kuthixo yabona nguthixo umelwe kukusixelela loo nto kodwa loo nto imelwe kukuza ngolungiselelo lolunye kuba ilizwi alithi uomen neville makashiye umnquba kabranham aye kumnquba wevangeli wasefort way yabona ayithethi loo nto apha elizwini yabona ngoko zeza loo nto ke ezi zipho njengomntu onyukayo eze apha athi uyakholwa kwimpiliso engcwele siyayishumayela loo nto siyakholwa kuyo siyakholwa kwintambiso ioli kodwa nakukho indoda ethi ayikwazi kuphumela yintoni ingxaki ngoko kuthabatha uthixo ngelwimi ngokutolika ngesiprofethi okanye ngohlobo oluthile lokuba kuhliwe kubomi baloo ndoda tsale ukukhutshwa loo nto eyenzileyo ixelelwe ngayo lulungiselelo olungelulo olomalusi olo lolwezipho zokulungiselela kodwa zimelwanga kwenziwa phaya ngaphandle phakathi kwabantu yabona ngoku upawulos akazange nangexesha elinye abaxele abo bebandla laseefese nantona njengaleyo babe kulungelelwano ibandla laseroma okanye naliphina kwamanye amabandla kuphela kwibandla lasekorinte yayebona babengakwazi nje ukuzenzela ngoku upawulos wayekholelwa ekuthetheni ngelwimi wayenako ukuthetha ngelwimi kwibandla laseefese ngendlela efanayo kunokuba kwakuthethwa kwibandla lasekorinte yabona kodwa wayekwazi ukuthetha izinto ezinkulwana kwibandla laseefese kunoba kuthethwe nje ngelwimi kutolikwe ilwimi ngoko ukuba ubani ubhala umyalezo obukhutshwe ngelwimi okanye ukhutshwe ngesiprofeto awubeke apha phezu kweqonga umele ukufundwa ngumlungiseleli phambi kokuba iqale inkonzo okayitsho inkosi uvela kwabantu bawuthethileyo baze bawutolika ukuba loo nto yenzekile kanye ngendlela ebitolikwe ngayo siyakuphakamisa izandla zethu sibulele kuthixo ngomoya wakhe ophakathi kwethu ukuba yenzekanga ngoko ningakhe nibe sakwenza oko kwakhona ude lo moya ongcolileyo uphume kuni uthixo akaxoki uhlala ethetha inyaniso njalo ngoko uyabona nibadala ngokwaneleyo ukuze nenze ngokwabantu abadala hayi njengabantwana gugugu nimele ukuba nentsingiselo ethile yento ethile malithi ibandla ngoku njengokuba lingene kulungelelwano lingene kolu lungelelwano ukuba omnye uyaprofeta ukuba kungena othile phakathi kwenu ongenamfundo anive ndithetha ngelwimi niyakuba ngamabharibhari kuye akayazi uba intona le ndithetha ngayo yabona eneni ke ngalo mhla kuthe kwakho ungaka ukudideka malunga naloo nto yenza isikhubekiso kodwa omnye makathethe ngelwimi aze omnye ayicacise loo nto akhuphe umyalezo uze ufunde uphuma apha eqongeni kanye malunga nento eza kuqhubeka ize ke yenzeke ndibone ukuba kuya kwenzeka ntoni na ubaxele uthi ngomso ngexesha elithile kungenjalo kwiveke zayo ngexesha elithile kuya kubakho into ethile ukuze ke athi ongakholwayo ohleli apho aphulaphule loo nto ayibone ixelelwe ngaphambili phambi kokuba yenzeke ngoko bayakwazi ukuba moya mnina ophakathi kwenu iyakuba ngumoya kathixo nantso into eyayithethwa ngupawulos ngoko ukuba uthile uyaprofeta tyhile izinto ezimfihlelo alikuthi liwe phantsi lonke nayibandla okanye ongakholwayo athi uthixo uphakathi kwenu yabona ngokuba akunakwenzeka kodwa ngoku asifuni ngokuya sasingabantwana upawulos watsho ndandisenza ngokomntwana waxela ebandla lasekorinte apho ndandithetha ngokomntwana wayenengqondo yobuntwana kodwa ndakuba mdala ndazilahla izinto zobuntwana ngoku ndinixelela nonke yabona ngoku kwiminyaka embalwa eyadlulayo ndandingabantwana ninezipho nidlala nisihlani nyuka kodwa benisesikolweni ke ngoku lixesha lokuba nibe ngamadoda ningazisebenzisi ezi zinto ngokudlala njengazo ezi zipho zingcwele zezikathixo yaye akudlalwa ngazo masivumele uthixo azisebenzise nantso into elimele ukuba iyolungiselo lwenu yayiloo ndlela oyakwenziwa usebenze ngayo umnquba kaBrenham ke ke ukuba kuya kubuzwa ngale nto naxesha nini na elikhaseti malime njengengqina lokuba leyo yindlela emakwenziwe ngayo kumnquba kaBrenham ukuba kukho undwendwe olungenileyo kuba nibanawo lonke ixesha ngokuba lonke umnquba kankonzo zonke kukho abantu abangenayo abangafundiswanga kakuhle abafundiswanga kukho nto ingcono bayaziyo abalungiselelo babo buqu bayaxhuma nje awunqumlele umyalezo wabo bawukrhazulwe nje wonke bathethe ngelwimi nayo yonke into enjengaleyo wena uyindoda efundiswe ngokungcono kunoko yabona ngoko emva kwenkonzo ukuba uthe akalawuleka indawo yedikoni ngoko kuya kumxelela ningayekeli umlungiselelo wenu ibe nguye omele ukuyenza loo nto ngaphandle kokuba kufikelele kwindawo apho kungekho madikoni khona apha kodwa lidikoni elimele ukukujongana naloo nto yabona ngoku emva kwenkonzo ukuba umntu uyaphakama nje akhuphe umyalezo uba umlungiselelo ufuna ukuma okomzuzwana nje aphinde aqhubeke kulungile yabona ixhomekeke ngumlungiseleli loo nto kodwa ngokukhawuleza okukhulu mayibe lidikoni phambi kokuba loo mntu aphume esakhiweni amthabathe ayena ecaleni athethe naye malunga naloo nto ukuba ke bayayibuza ibabuyisele kweli khaseti nithi sixelele loo nto ngubhishophu okanye umveleli webandla yeli nto leyo ubhishophu nawuphina umveleli yabona ubizwa ngolo hlobo ebhayibhileni ububhishophu yabona loo nto ithetha umveleli jikelele webandla makathi nalo ulungelelwano nendlela eqhuba ngayo inkonzo yethu ngoku siyathanda ukuba uze ukhuphe umyalezo wakho kodwa ukuba unomyalezo ophuma enkosini yaye mawukhutshwe nyuka uze apha eqongeni ubeke aze umlungiseleli wethu awufundele ibandla umyalezo oza kweli bandla kodwa umelwanga nje kukuba ubeke ukuphindaphinda izibhalo nje nezinto ezilolo hlobo umelwe kukuba ube ngumyalezo ongqalileyo oya ebantwini okanye into ethile eza kwenzeka kungenjalo into abamelwe kukuyenza iyaqondakala kulungile
Is there any better way to keep order in the church than to keep reminding
Ngoku,
the people?
Ingaba ikho indlela engcono yokugcina ucwangco enkonzweni kunokuhlala bekhunjuzwa abantu bekhunjuzwa ngamadikoni ngokufanelekileyo. Hayi, leyo sandula kuyicacisa. Ngumbuzo wesithathu lo.
The deacons.
Amadikoni umsebenzi wawo kukugcina ucwangco enkonzweni enobubele nobuhlobo ngoko ke umelwe ukuba kukho umntu ophumleyo kucwangco enkonzweni okanye into ethile engeneyo enjengenxila okanye umntu othile ongenileyo njengokuba kwadutyulwa la mfundisi eseqongeni ngobunye ubusuku phaya phezulu nakhe nayiva loo nto elaa nxila langenayo liphethe umpumfutshane ongumbhaxa lakhwaza inkosikazi yalo lifuna inkosikazi yalo lenyuka laya kumlungiseleli waze umlungiselelo walubonisa inkosikazi yalo apho kodwa laliza kuyidubulela kanye enkonzweni waqala ke ngokumfundisi ukuzamana nalo endaweni yoku lolo ndoda iphethe umpomfutshane yajika yadubula umfundisi eseqongeni yaphinda yadubula inkosikazi yayo yaphinda yazidubula ngoku kwakwakho iqala amadikoni apho ekungeneni kwaloo ndoda emnyango iphethe umpu owayeyibambe ngezandla ahluta umpu lowo esandleni sayo yabona ngamadikoni agcina ucwangco lawo ke ngoku ezi zinto ziqhubeke ngolo hlobo ziqhubeka ngalo ngoku ungalindela njenantoni na kodwa khumbula amadikoni ngamapolisa kathixo endlwini kathixo akunamsebenzi nokuba ubani ucinga ntoni na ngamanye amaxesha ipolisa lifuni ukunyuka liye kubamba umntu othile mhlawumbi itshomi zalo kodwa lisifungele eso sikhundla linyanzelekile uba liyenze loo nto nakanjani na luxanduva lwalo lomsebenzi kwisixeko salo yabona nangomsebenzi wedikoni ebandleni yaye ukuba kuxhuma othile aqalise ukuphazamisa umfundisi okanye into ethile lolo hlobo abe umfundisi esemyalezweni wakhe amadikoni amele ukuphakama aye kuloo mntu amabini okanye amathathu kuwo athi asinawukhe sithethe nawe mzalwana yabona amzise ebandleni amkhuphele eofisini apha okanye kwiofisi ethile yenye athethe naye ngaloo nto esithi awumelwanga ukuba uphazamise uyazi sisohlwayo esikhulu ngokusemthethweni ukuphazamisa inkonzo nakanjani na yabona kodwa abanye abantu njengabantu abangootsotsi okanye into enjalo xa bengene phakathi kwenu uyazi nomntu ongowenkolo oyibaxayo azaqalise ukuqhubela phambili ngoko amadikoni yaye ukuba amadikoni akabonakali enoba nakho ukuyilawula loo nto ngoko ibhodi yabasayinela izimali okanye nabanaungomnye ebandleni angangenelela ancedise kumntu onjalo niyazi loo nto Kwaye ngoku mandibuze umbuzo kwakhona apha, ingaba ikho enye indlela engcono yokugcina ucwangco ebandleni kunokukhumbuza abantu ngokuthe rhoqo ngamadikoni ngoku esiqhelweni? Ngoku ndiyacinga ukuba umlungiseleli njalo ethubeni okanye uya kudlala eli khasethi alenze libe njengengqina. Amadikoni ngamapolisa yaye ilizwi lawo lingumthetho nocwangco, yabona? Yaye analo igunya elivela ebandleni nelivela emthethweni wesizwe ngokwawo lokuyenza indlu kaThixo ibe yindawo elungileyo. Yaye nabana ke unokuphikisana nedikoni ngolo hlobo unokuwelwa iminyaka emibini ukuya kwelishumi yesigwebo kwintolongo yomanyano. Uba umxele ukuba ahambe aze angahambi, kungenjalo enye into lolo hlobo, umntu othile ophazamisayo ngesimilo sakhe engayazi nje into ayenzayo, uzifaka engxakini, uzibeka kuzo zonke iintlobo zezigwebo nantoni na. Ukuze ke ukuba kuthe kwafikela kwindawo yokuba othile ngokunje ngokuba yeyokuba umntu othile uxhumile waphumela ecwangcweni ngokuthi mhlawumbi nje athethe ngelwimi okanye into ethile, anawungena kuloo nto, yabona? Makaqhubeke kakade ukuba olundwendwe. Ukuba ke ngabanye babantu bethu ngoko bayeke nje ngobusuku obulandelayo, nina madikoni thabathana elikhasethi lithi ngoku sawudlala inkqubo yocwangco lwenkonzo phambi kokuba siqalise inkonzo. Ndifuna ukuba wonke umntu ayiqonde. Nina ke balungiseleli nani nako ukusebenza ngolo hlobo. Ngoku mzana uBranham, kuthiweni ngesikolo secawe? Mzana uBranham, malunga nesikolo secawe, kulungile. Simelwe kukuba phambi kwenkonzo yentshumayelo? Ewe, besihleli siqhuba ngolo hlobo. Yibani nesikolo secawe ngaphambi kwenkonzo yentshumayelo? Loo nto ke inika abafo abancinane abaya bangena isikolo secawe ukuba bakhuphe amagumbi abo okufundela, kwaye kubayaye ukuba bayafuna babe abancinane bengayiqondi loo nto, baze banyanzeleke ukuba bahlale kuyo yonke inkonzo yentshumayelo baze babe nesikolo secawe. Abancinane sele bedinwe baphela ngoko. Ke isikolo secawe masibe sesokuqala, masibekelwe ixesha, sibekelwe kanye ixesha esiyawuthi ngayo isikolo secawe siqhube. Umphathi wesikolo secawe umele kukuba ajongane naloo nto ukuba isikolo secawe siqhube ngexesha elithile, simiselwe ixesha, size ke sikhutshwe ngexesha elithile. Isikolo secawe sinikelwe nje elingako ixesha kuphela, size ke sikhutshwe. Ingaba utishala wabadala umelwe kukuba ngomnye umntu ingenguye umfundisi? Ukuba kuvunyelwene ngolo hlobo, umlungiseleli xa efuna ukufundisa isikolo secawe aze ayizise intshumayelo yakhe kamva, ilungile loo nto, ilunge kakhulu ukuba ufuna ukuphindaphinda inkonzo. Kodwa ukuba akafuni njalo, ngoko yibani naye utishala wesikolo secawe sabadala, yabona, ukulungisela isifundo senu sabadala. Ke ngoko ukuba umlungiseleli unomntu othile ongomnye amcingayo apho abe naloo mntu efuna ukuyenza loo nto, mnike na30 mizuzu okanye nokuba into na eniyawuyivumela isikolo secawa 30 okanye 35 40 nokuba into na. Kumelwe ukuba kufakwe intsimbi ke ukuze yakubetha laa ntsimbi ithetha kungenjalo ibe intsimbi yenkonzo, yakubetha phaa ngaphandle ikhupha isikolo secawa. Ukuze yakubetha laa ntsimbi oko kuthetha ukuba yonke into mayibe selucwangcweni ngoko. Kubekho ixesha lingakho lecula kungenjalo abe mabini nokuba nifuna ukucula ntoni na, ingabi loo xesha lide. Bayakudinwa abantu xa begcinwe ixesha elide kakhulu, yabona? Ndibethe nje intsimbi nenze iculo nokuba intoni na eniya kuyenza, ndibakhuphe ke bafundi benu. Ukuze ngokukhawuleza okukhulu la kufika elo xesha, mhlawumbi singathi intsimbi yeshumi ngenjalo iqala leyeshumi okanye umkhono emva kweyeshumi noba leliphi na, ndibethe intsimbi aze wonke utitshala akhuphe abafundi bakhe baze ebandleni apho. Ukuze ngoko anike ingxelo yesikolo secawe ukuze ke ikhutshwe yonke loo nto, bathi bonke abafuna ukuhlalela intshumayelo elandelayo bahlale, yabona? Ngoko ke ingocwangco. Umbuzo, bangaphi? Ewe, niyamnyanzeleka, omnyaka mithathu ubudala akanakuqonda njengokuba oneshumi elinesine ubudala iyakuqonda. Ndiyacinga ukuba ndisenokubhekela phambilana kancinane ngaloo nto. Mangaphi amagumbi okufundela amele kukuba khona? Abafundi benu kufuneka nibabeke njengegumbi elincinane labafundi abamele kukuba ne-flannel graph. Ayifanelekanga noko loo nto kwinkwenkwe okanye intombazane elishumi elinesine eminyaka, yabona? Umele ukuba negumbi lokufundela lawo baziintsana ezincinane, kube kumama othile omdala okanye othile owaziyo ngokuphathwa kwabo. amanye amagumbi ndiyacinga kumelwe ukuba ngumuntu onako ngokuthe chatha ukuphatha ilizwi yabona yaye kumelwe ukuba kubekho amagumbi ndingathi ngoku kungakho okufana negumbi lokufundela ukusuka mhlawumbi omncinane abe mathathu amagumbi kungakho igumbi lentsana ezincinane kubekho malunga nokuqala kwiminyaka emihlanu ubudala bonke ke abanye abangaphantsi koko bamelwe kukugcinwa koomama babo bathathu bangeniswe kwindawo yentsana ukuba kuyimfuneko ngexesha lentshumayelo ukuba kunyanzelekile ukuba baqhubele phambili elaloo nto elaa gumbi lentsana noonina liphaya ngaphandle yaye ndiyacinga ukuba amagumbi okufundela melwe kukulungelelaniswa ngokusuka kwiintsana ezincinane ezimalunga neminyaka emihlanu okanye nemithandathu ukuya kumakwesibhozo okanye elithoba ishumi into lolo hlobo ukuze ke kusuke kwiminyaka elishumi udala ukuya kwishumi elinesihlanu kwikwigumbi labaqala ukuba lulutsha kuze ke kubekho igumbi labadala abangaphezu kweshumi elinesihlanu kuba bona ukuba bakhule ngokwaneleyo ukuze kwezi ntsuku zanamhlanje basenokufumana umsebenzi babe befuna nokuvota xa bekho budala ngeli phandle ngoko bona bamelwe kukuba banako ukuliva ilizwi basenokuphuma bangene kwiholo eyona inkulu bafumane oko ngobani abamele ukuba ngootitshala nantso ke ixhomekeke kunileyo kwivoti yenu nivotele ootitshala benu yaye nimelwe ukuyenza loo nto ukubafaka phaya nifumane umntu othile nihlangane nebandla nithi ngubani ngobani abaziva bekhokelwa yinkosi nize ke nifumane utitshala ophumeleleyo yenziwe ke ngoko kunyanzelekile ukuba ibe luxanduva olo bazalwana ukuba utitshala akafanelekanga kulo msebenzi ngoko mabatshintshwe ootitshala la kufika ixesha phantsi kothixo ukuba ndiva ngokungathi omen nevel akasafanelekanga ukuba ngumlungiseleli apha ndiza kuyichaphazela loo nto ebandleni xa ndinokubona into apha ndicinga ukuba ninamadikoni aninakuba ngabafanelekileyo ukuba nibe ngamadikoni ndiza kuyichaphazela loo nto ebandleni ukuba ndifumanise ukuba kukho idikoni elithile apha elenza into elingamelwanga ukuyenza libe lingasigcini isigcina salo somsebenzi nezinto ezifana nezo kungenjalo umsayineli wezimali okanye nokuba into nayiyo andinako umvotela kubangene kungenjalo aphume libandla limelwe kukwenza loo nto kodwa nene ndiyakuyizisa loo nto phambi kwebandla yabona ngoba lilo elimelwe kukwenza into nantso into endimelwe kukuba yiyo njengomveleli ndimelwe ukukhangela ndibone ukuba kuqhubeka ntoni na siya ezulwini asiyi nje apha kwindawo ethile yomkhankaso okanye into ethile yolonwabo oluninzi nokugudlana sidlala ibhola yomnyazi silapha siphethe eyona nto inobungcwele ikhoyo ehlabathini ilizwi likathixo yaye limelwe kukuphathwa ngocwangco lobuthixo ngobani abamelwe kukuba ngootitshala kuxhomeke kuni ukubakhetha kodwa ndingathatha kuba intsana ndingathatha ixhekwazana abanye bakwaziyo ukuyenza loo nto kodwa kwabaqala ukungena ebutsheni ndingathatha utitshala ungqwabalala yaye kungaphunywa nje apha kojiwe inyama ingalunga loo nto ukuba bafuna ukojiwa kwenyama kodwa yonke ibekwe kuloo nto ibekwe kwilizwi mayibe ngumntu onakho ukubamba ilizwi yaye kuya kuba njalo eli bandla limelanga ukojiwa kwenyama kulungile yaye iipikiniki enifuna ukuhlangana kuzo nibe nobudlelane intle loo nto yinto endimele kukuyenza ukonwabisa abantwana kodwa kule ndawo ilapha elilizwi kathixo ukojwa kwenyama xa nithe nahlangana okanye into lolo hlobo kodwa hayi endlwini kathixo yaye nazi kakade ukuba siyazi ukuba asikholelwa kobudenge bebebhati nayo yonke into esingqongileyo apha thina nazingcono kunaloo nto ngubani omelwe ukongamela isikolo secawe ukusigcina siselucwangcweni ngumongameli wesikolo secawe yaye ngulowo umsebenzi wakhe akamelwanga kukuba nayo nantoni ayakwenza kumadikoni abasayineli bezimali abalungiseleli okanye nawuphina ongomnye unesikhundla esisesakhe nokuba ngubani na utitshala wesikolo senu secawe andimazi kodwa laa mfundisi wesikolo secawe umelwe kukuba aqaphele ukuba igumbi lokufundela ngalinye liyaqhubeka nokuba yonke itishala ikho kungenjalo ayivale indawo yaloo tishala ngenye itishala ukuba ikho ngaloo mini ngoko phambi kwecawe kanye ngeli thuba izifundo ziqhubekayo umongameli wesikolo secawe umelwe kukudlula athabathe iminikelo ebebenayo apho inkongozelo yesikolo secawe nengxele ukuba bangaphi na babekho singaphi na ibhayibhile ebebenazo kwelo gumbi lokufundela njalo njalo azenze ingxelo ngaloo nto aze ke eme phambi kwebandla kanye phambi kwenkonzo yokushumayela xa enikwe ithuba lokuyenza loo nto xa benayo ingxelo yesikolo secawe emva kokuba siphumile esikolo secawe achaze ukuba bangaphi na utitshala bangaphi na babekho nokuba lithini na inani lesikolo secawe liphelele lilonke inani lilonke lomnikelo nezinto ezinjalo amadikoni amatrust abalungiseleli abamelwanga ukwenza loo nto abananto yakwenza naloo nto ngumsebenzi walowo ongamele isikolo secawe lowo ukuze ke ukuba uyabona ukuba isikolo sicawe siswele izinto ezithile, loo nto ke umele ukukuyazisa kwibhunga lamatrusti ukuze ke abo basayinela izimali babe nentlanganiso ngaloo nto kuqala. Ukuze ke ngoko abasayineli bezimali abo uba bafumanise ukuba ikho imali eyaneleyo nokunjalo ngokugqitha kunondyebo, loo nto ke ingathenga. Ukuba ufuna into enye enjengezinto zokufunda nokuba intona ibiyo kungenjalo iBhayibhile ezithile kungenjalo into ethile, bafuna ukuthengela iBhayibhile omnye uyazi okwazileyo ukufumana wona amazwi maninzi nokucengceleza kakhulu izibalo, ibhaso elithile okanye into ethile abaya kuphisa ngayo ngolo hlobo isipho baye befuna ukusithenga ngebandla. Ngoko loo nto mayiziswe kumadikoni aze ke wona afumanise ukuba ikhona na engxoweni, yabona. Ndiyacinga ukuba oko kuyayiphendula le mibuzo mihlanu ngaloo nto. Ngoku olandulayo uthi, mzalwana uBranham, ngokubhekisele kucwangco enkonzweni sizamile kangangoko ngendlela esiqonda ngayo imiyalelo eyakhutshwa ekunikezelweni kusikelelwa le nkonzo intsha. Ngokwenza njalo ke abanye baye banomsindo balishiya ibandla, abanye abafuni kuphulaphula nenye into esiyithethayo ingakumbi abantwana. Siye sathetha nabazali malunga nabantwana babo baze ababakhathalela. Ngoku ingaba ikho into esingayiqondanga okanye siyiqhuba ngendlela engafanelekanga? Enkosi. Ngoku mandiyiphendule le nto sisehla nayo nje. Ngokubhekisele kucwangco enkonzweni sizame kangako ngokuqonda kwethu oko kwathethwa ekunikezelweni kusikelelwa le nkonzo intsha. Ngoku intlelonto nenza into elungileyo. Ngoku le indawo imele ukuba yamadikoni, ndiyaqonda kuba ilapha kanye kumsebenzi wamadikoni. Kulungile. Kwaze kwathi ngokwenza njalo sihlala esiqhelweni abantu baye banomsindo kuthi, baba nomsindo kum kananjalo, bayaba nomsindo nakubani na, yabona. Umntu owenza loo nto ikho into engalunganga kuloo mntu, akalungisanga kuThixo kuba umoya kaKristu uyayilulamela imfundiso kaKristu, indlu kaKristu, ucwangco lukaKristu, yabona. Yaye nawuphi na umntu okanye umfazi okanye abantu abantwana abanye bacaphuke kwidikoni elinobuThixo elizawubaxelela, yaye okanye nawuphi na umzali othi acaphuke kwidikoni eneneni, sifuna wonke umntu kweli bandla esinokumfumana. Kodwa kuba loo nto iya kubanga inkathazo kwindawo ethile, lowukholwa mvila kungenjalo into equnyiweyo njengoko sasidla ngokutsho, loo mntu akalunganga. Ukuba bayemka inye ke into enokwenziwa, mabahambe nize nibathandazele, yabona. Ngoko mhlawumbi amanye amadikona ayakuya ebandleni labo kungenjalo endlwini yabo ngaxesha lithile, bafumanise ukuba kutheni nabemkile nje, bababuze ukuba yintoni engalunganga. Ngoko ukuba babone ukuba ungabaxolelanisa na. Ukuba ukwazi ngoko thabatha abe mabini okanye mathathu amangqina kunye nawe ukuze ke babe nokuqonda. Ke ukuba baqondi ngoko ixelwe phambi kwebandla loo nto ukuba bangamalungu apha enkonzweni. Ke ngoko ukuba bangamalungu eli bandla kakade abangamalungu ale ntlanganiso bamelwe kukwenziwa balawuleke, yabona. Banyanzelekile ukuba bamamele imiyalelo yethu apha ngokuba le imithetho yenkonzo. Ezinye zezinto esingafuni ukuzenza, izinto endingathandiyo ukuzenza, kodwa zizinto ezimele ukukwenziwa. Yaye ndiyazibhengeza ngokunixelela apha ekhasethi ndim, banokundiva ndithetha bazi ukuba ndim ingenini madoda. Nibuze mna le mibuzo yaye ndinika okona kungcono ndikwaziyo ngokuphuma elizwini likaThixo. Ngoku ukuba abantu baba nomsindo baphume bemke kuni, sithini isibhalo ngaloo nto, mzalo Branham? Baphuma kuthi ngokuba babengengabo abethu, ipheleleke apho. Balishiya ibandla benza loo nto, lungile. Abanye abafuni kumamela kwanto siyithethayo ingakumbi abantwana. Abantwana bamelwe ukuba baqeqesheke, bamelwe ukuyifumana ekhaya loo nto. Kodwa nokuba nguwam kanye abantwana bam bayangena apha naxesha nini na baze bangabikho kucwana. Andifuni uba nenzelelele nakancinane uSara, uRebecca, uJoseph, uBilly okanye nokuba ngubani na. Xelelani mna, ndiza kuyilungisa. Ukuba banasimilo ngoko bayokuhlala bangezi enkonzweni bade bafunde ukuziphatha kakuhle. Ayilobala le midlalo eli, yindlu kaThixo le. Asiyo ndawo yokudlala le nokwenza umtyibilizi nokubhala iziqwenga nokuhleka nokundweba ukuhlekiswa. Yindlu kaThixo le yayimelwe ukuqhutywa ngokungcwela. Niza apha ukuza kukhonza, anizanga nokuza kuba ziindwendwe. asingo mhlabo we picnic lo asiyonda oyotyelelo le le indawo yotyelelo kamwe oyingwele phulaphulani oko akuthethayo ningaphulaphulani nina asize apha ukuza kufumana ubudlelane phakathi kwethu siza apha uzawufumana ubudlelane noKristu yinto yokukhonza le abantwana ke bamele ukuba nengqeqesho ukuba kubazali babo mayazeke loo nto ukuba la madikoni ukuba aba bazali babantwana basayi kukuphulaphula into ethethwa ngala madikoni ngoko lo mzali umele kukulungiswa okwakhe sithethile nabazali malunga nabantwana babo kodwa ababahoyi ukuba bangamalungu elibandla ngoko umelwe kukuthabatha ababini okanye abathathu kunye nawe nimbizele kucala loo mzali entlanganisweni kwenye yeofisi andikhathali nokuba ngubanina nokuba ndim nokuba ngumzali uneville nokuba ngubilly paul nenkwenkwe yakhe encinane nokuba ngumzali ucollins nomnye wabo abantwana bakhe okanye nani inonke thina sinothando omnye omnye kodwa uxanduva lwethu lukuthixo kunye nelizwi lakhe nokuba ngokadok akunamsebenzi nokuba ngubanina simele ukubizana singene sinyaniseke omnye komnye angasebenza njani uthixo ngathi ukuba sinyanisekanga omnye komnye siya kunyaniseka njani kuye yabona luqwango ke olu simele ukuyigcina ngalo indlu kathixo yaye amadikoni amele ukuyazi indlela yokwenza loo nto yabona kungoko ke ndinixela ukuba nizigcine ezi zinto zibanjiwe yaye ukuba le nto nixela abazali baze bangayimameli bangayifuni ukuyimamela ngoko sifumanele elinye idikoni okanye omnye kwabasayineli bezimali kungenjalo umntu othile olungileyo wale nkonzo nibize uthabathe osa lithabathe ibhunga lenu lamadikoni amadikoni enu onke ehlangene nithi umzalwana ujones umzalwana uhenderson umzalwana ujackson okanye nokuba iyakuba ngubani na abantwana babo abanambeko yaye sibaxele kabini mhlawumbi kathathu malunga nabantwana babo yaye abafuni ukumamela ngoko bizana umzalwana ujones angene kungenjalo umzalwana nokuba ngubani na nithi mzalwana ujones sikubizele intlanganiso apha siyakuthanda yaye thina inxalenye yethu ngomnye wethu makhe ndifake eli khaseti lithile siphulaphule oko kuthethwa ngumzalwana ubranham ngaloo nto yabona ngoku sikucelile ukuba wenze abantwana babe nembeko bona ukuba baziphathe kakuhle ube ungakwazi ukubenza baziphathe kakuhle enkonzweni bashiye nomntu othile xa usiza enkonzweni bade bafunde ukuziphatha kakuhle ngokwabo endlwini kathixo yabona kodwa le nto iselucwangweni imelwe kukuqhutywa yabona ngoku omnye umbuzo uyaqhubeka ngoku ingaba kukho into esingayiqondanga hayi mhlekazi akukho nto ningayiqondanga injalo loo nto ndiyayiphinda kwakhona imithetho yocwangco emkhosini abakubuzi ungathanda na ukuyakwenza into ethile ukuba usemkhosini unyanzelekile ukuba uyenze loo nto yabona yaye loo ndlela ekuyiyo kwi ndinyanzelekile ukuba ndishumayele ivangeli ndinyanzelekile ukuba ndiyimele le nto ngaphandle kokuba omnye umntu wam nabazalwana nokunjalo bathini nangayo ndinyanzelekile ukuba ndiyenze le nto ndinyanzelekile ukuba ndivise ubuhlungu ndikrazule indoda ithi sisa kodwa ukuba mna akufuneki ukuba ube njengooswald yabona ukuba ndikwazi ukuvumelana nomntu nezinto ezithile ngoko mandimbambe isandla ndibe ndingakhululeki ngakuye nangoko ngoko kukho into engalunganga kuwe ukuba ndikwazi ukungavumelani nomntu kabuhlungu ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye ndize ndibe ndisacinga kamnandi ngaye njengoko uKristu ebeyakwenza ngoko kukho into engalunganga kumoya wam andinawo umoya kaKristu yabona ukuba uthi ke mzalwana ubranham ndiyakholwa ukuba imfundiso yakho yileleya kulungile mzalwana masize sibonisane wena nam siya kuyithabatha ngokwethu siza kuya ngapha egumbini sisodwa siyixoxe ilunge aze ke andixabele andivukuze kunyanzelekile ukuba ndimthethele izinto ukuba entliziyweni yam andiziva ndiseyinto enye malunga naye kuba usengumzalwana wam nokuba ndizama ukumnceda ngoko andinakuze ndimncede akukho ndlela kum ya kumnceda uba ndimthandi ndinceda ntoni ukuya kwa ukuya mxelele indawo yokuqala mzalwana ndimthandi ke mandikhuphe loo nto entliziyweni yam khona apha phambi kokuba singene apha ngokuba andikwazi ukunceda ndingadanga ndikuthande yaye injalo loo nto kwaye yindlela leyo yabona qhubelani phambili niyenze ngokufanelekileyo kanye nantsi indlela emele ukwenziwa ngayo anikhange ningayiqondi ingaba siyiqhuba ngendlela engeyiyo hayi yindlela eyiyo yokuyiqhuba leyo malugcinwe ucwangco ngokuba ngokuthe rhoqo ngoko abantwana abancinane noomama iintsana ezincinane nokunjalo ziyalila yaye ukuba zithe zalila kakhulu zaphazamisa umlungiseleli phaya phezulu khumbula ningabakhuseli bakhe ningonogada bakhe basevangelini yabona ubalo ndo iphazamisana nomyalezo wenkosi ngoko ndingamadikoni yintoni endimele kukuyenza kanye njengendoda ayithetha ngelwimi inyanzelekile nendoda ishumayelayo inyanzelekile ibopheleleke kwilizwi inyanzelekile malunga nezi zinto mntu ngamnye kunoxanduva kwisikhundla esithile yayeyiyo yiloo nto kanye esize esele ukuyenza apha ngoku asifuni ukulinda thuba lide kakhulu yaye ndiyazi ukuba nedinga kwizwi zombalwa ngoko ndiza kuzama ukukhawulezisa ngokukhawuleza kangangoba ndinoba na mzalwana uBranham mithathu mibini imibuzo ekweli khadi apha mzalwana uBranham imelwe ukuba yiphi inkqubo yokuthatyathwa kweminikelo ebandleni kusenzelwa abantu imelwe ukwenziwa njani le nto ndicinga ukuba ukuthathwa kweminikelo ebandleni kusenzelwa abantu makungenziwa ngaphandle kokuba ngumlungiseleli wenu yaye ndicinga ukuba kubakho umnikelo wobubele okanye into elolo hlobo okanye umntu othile onentswelo kakhulu njengelinye lamalungu ethu apha ebandleni sithi mhlawumbi ukuba omnye wabazalwana bethu utheke wangena enkathazweni kulungile ndiyacinga ukuba ngoko loo nto ingavakaliswa eqongeni aze ke umlungiselela ayenze ndicinga ukuba ngumsebenzi wakhe ukwenza loo nto umzalwana othile oswele into ethile makayibeke ebandleni ukuba ufuna ibonelelwe ngolo hlobo
if it's someone in need
ukuba ngumntu othile osweleyo nibe ngoko ningafuni ukuthabatha umnikelo womntu osweleyo ngoko ibhodi mazidibane zivumelane ngesixa esithile abafuna ukusinika lo mntu ngokuphuma engxoweni kodwa ukuba ingxowa iphantsi ngelo xesha babe bengenakukwazi ukuyenza loo nto ngoko umelwe kukuthatyathwa ke makuthi mayixoxwe nebhodi leyo kunikelwe imiyalelo kumlungiseleli ukuze ke umlungiseleli acelele le nto ithile athi ngoku ngokuhlwa nje umzalwana wethu uJones ufumene ingozi eyoyikekayo indlu yakhe itshe yaphela ke ngokuhlwa nje njengamakristu siza kuhlangana ukuze ngamnye kuthi enze isibhambathiso soko sinokwenza ukunceda umzalwana uJones abuyele endlwini yakhe kwakhona yabona kungenjalo noba yintoni na yabona siyakwenza loo nto loo nto mayithethwe eqongeni nantso indlela yokuyenza ukuze ke ezo zithembiso zingeniswe zize zinikelwe kunondyebo webandla ezo zithembiso ke mazihlawulwe ngokudlula kunondyebo webandla zize zisiwe kuye yaye anikwe ingxelo ebhalweyo yentlawulo kumntu ngaloo nto kuba ndiyazi nokuba iyahlawulwa nerhafu loo nto okanye hayi ndiyakholwa ukuba yenye into elolo hlobo ngoku kodwa kwakufikelela kumntu olundwendwe ofikileyo umntu olundwendwe ofikileyo eyakhe indoda efikileyo yathi ke uyazi intoni ndiseluhambeni ndiye ndaqhathukelwa livili yaye ndifuna ukuthenga ivili elitsha ndithathileni umnikelo ngokuhlwa nje kwivili elitsha ngoku mayingenziwa loo nto hayi mayingenziwa loo nto yaye ukuba ikhangeleka into efanelekileyo okanye ingumntu enimaziyo ibhodi inokuhlangana igqibe ngenani elithile lemali enokuphuma engxoweni ukuthengela loo ndoda ivili nokuba intoni nakuyiyo okanye kungenjalo ukuba ingxowa yebandla iphantsi kube kugqitywe ibhodi ukuba ezi umlungiseleli makangabi nanto uyakwenza kule nto ngamadikoni amele ukwenza le nto yabona okanye ibhodi ke ngoku kuba oku ukuba kuvunyelwene ngoko inikele umlungiseleli ngumlungiseleli onokuthatha umnikelo kodwa qaphela ukuba lundwendwe ukuba yinto engxamisekileyo umntu othile oswele imalana nize nibone ukuba yeyento efanelekileyo ngoku yimbono yam le ngoku ukuba yeisizathu esinyanisekileyo esilungileyo yaye nisazi uba yenzelwa isizathu esilungileyo ngoku kokuqala ukuba ungenyuka uye phaya phezulu ukhangele ezincwadini zam endlwini abantu abaye bedlula besithi ndingumfundisisi ubanibani ovela kwibandla elithile thile kwaye ndinengxaki apha ezantsi endleleni ndiswele amataya lapheleleyo esazi ke ukuba ndisandula kufika ndivela enkonzweni ndinomnikelo okanye enye into enjalo ndimnike ke ngokusondeleyo ubaye kufuna loo matayala apheleleyo uze ukhangele emizuzwini nje akuzange kubekho umfundisi ufana lowo engazange ahlale kuloo ndawo enjalo yayilishumi ukuya kumashumi-20,000 edola asezincwadini ukusuka kule minyaka endiye ndaphisa ngawo ngolo hlobo kungaziwa kwanto ngabo ukuba ngabaphi na ufumanise ukuba abanye abefundisi bathi ke mna wandenza kanje nakanjeya nakanjeya ngoku ibandla linoxanduva kuphela kwabalo injalo loo nto abangabalo nalo uxanduva lwabo kodwa ukuba kukhangeleka injongo efanelekileyo nokuze kubanina asayinela izimali ninokuthi ke ngoku khanime le ndoda nantsi ayinqwelo yayo phaya yeyayo leya kwenzekile kwakho oku ayoyebandla lethu yabona kodwa injalo loo nto ukuba bayafuna ukuyenza ngolo hlobo bathethe into ethile ekhethekileyo malunga nowangaphandle hayi abangabethu ngoku uyabona hayi abantu bethu abantu abangabethu abathatyathwa kanye apha phakathi kwababo abazalwana babo uyabona kodwa ukuba ngumntu othile osendleleni azele omfo athi ulambile okanye kubekho umntu ofuna ukungena epokothweni kuye enze ububele obuthile loo nto ixhomekeke kuye kodwa ndithetha malunga nebandla ukuze ke kuba abantu basebandleni baceliwe ukuba baxhase ngoko ngoku ukuba ninomvangeli kakade apha oshumayelayo ngoko thabathani okanye kwaziswe ngaphambili kokuba afike uyazi ukuba niyakumnika umnikelo okanye nimhlawule umvuzo nokuba into nafuna kuyenza kodwa ngoku ukuba lo mntu ulapha yaye kungenxa yokulungileyo abe umlungiseleni nebhodi bethanda ukuvumelana baxele umlungiseleni ngaloo nto ngoko makathi umlungiseleni umntu othilethile nanku apha asiyazi laa ndoda ingenile yasicela ukuba ithi abantwana bayo balambile asinaxesha asibanga nalo ixesha lokuyiphanda elo bango yabona ukuba kukho into elolo hlobo ngoko okwethu okwethu uba khona ntoni naphakathi kwenu kwakowethu amadikoni amele ukukwenza uphando ngalo ngxelo ukuze ukuba ifanelekile ngoko niyenze ukuba yengafanelekanga musani ukuyenza aniyenzelekanga ukuba niyenze kodwa ngoku ukuba ngumntu olapha ninikelani umlungiseleni athi ngoku ibhodi yabasayineli bezimali ndixele ukuba ayimazi lo mntu kodwa nanku lo mntu ehleli apha uthi igama lakhe nguJim Jones nokuba lingubani na nanku ehleli apha awunakuphakama mnumzana Jones ngoku xa iphela inkonzo uze uphakame ume phaya emnyango ekuphumeni kwakho yaye uba nawuphina kubantu kubekwe entliziyweni yakhe okanye nantoni na ofuna ukuyenzela le ndoda yinike ekuphumeni kwakho yaqondakala loo nto ngoku niyena ifumana loo nto kwenu kwabo bamamele emakhasethini nabanye umzala uCollins uyiphosile kwikhasethi lakhe ndifuna ukusibethelela eso sicashwa kwakhona ukuba kuba ungomnye wamadikoni ukuba kukhona iphina kula indoda ethe yangena naloo nto kuni ibe yinto engxamisekileyo ibe ifuna uthabatha umnikelo ebandleni mayihlangane namatrust okanye amadikoni ehlangene ukuze bahlangane benze esigqibo baze baxele umlungiseleni ukuba inokwenziwa kanje mabathi bona makathi umlungiseleni ayithethe loo nto le ndoda ayithile ayibize ngegama kwaye asiyazi inkqubo yethu ke apha kukuba iphandwe into phambi kokuba kuthathelwe abantu iminikelo kwaye oko kukuthi kwabangabethu kodwa le ndoda ithi ayinazimali yahlelwa ingxaki igulelwa ngabantwana izama ukufunela abantwana bayo amayeza okanye nokuba intona ekunokuba yiyo engxamisekileyo ngoku yiyo le imi apha kanye awunawuphakama mhlekazi yabona bayiphakamise bathi ngoku kuni bantu niyabona ukuba intoni na ukuba ngubani na ngoku ekuvalweni kwale nkonzo le ndoda iya kumaphaya kumnyango ngaphambili uze abantu abaphumayo ukuba niziva nifuna ukunikela kule nto ndikhululekile siyivakalisa nje apha ebandleni aniyinyanzeli niyayivakalisa nje kuphela yabona bububele obo kumntu wasemzini yabona niyaqonda ngoku kulungile ndiyacinga ukuba kuyawuphendula lo mbuzo oko kuthiweni ngamakhasethi ngoku nako kuthiweni ngamakhasethi inophawu lombuzo loo nto njengoko abaninzi bebhalela iofisi bekugxeka ngokusetyenzwa kwamakhasethi kananjalo malunga nabanye abakufutshane nebandla apha abathengisa amakhasethi nakuba umnumzana Magwa emelwe ukuba ahlawule imirhumo kuwo kulungile amakhasethi angokwesivumelwano esisayiniweyo ukuba mna andazi nje ukuba siphela nina isivumelwano eso sisayiniweyo kodwa abasayineli bezimali lo ngumsebenzi wabasayinela izimali hayi amadikoni abasayinela izimali hayi umlungiseleni abasayinela izimali abasayineli bezimali bahlala njalo ngawo isivumelwano esisayiniweyo ngokokuyiqonda kwam loo nto kwaye ukuba oku kuphosakele ngoku abasayineli bezimali bona banyanisile aba basayineli bezimali banesivumelwano naloo mntu wenza amakhasethi amakhasethi ke wona angokokuthengiswa akukho mntu ngomnye unokwenza amakhasethi ngaphandle kokuba abe uvunyelwe nguloo mntu unelungelo lokuthengisa yaye akanako ukuthengiswa ngaphandle kokuba sisivumelwano salo mntu unelungelo lokuthengisa ngokuba ngumthetho lowo yabona ngokuba ilungelo lokuthengisa liwabambile yabona ukuba ilo lo unelungelo lokuthengisa ufuna ukuvumela usibani bani enze amakhasethi ixhomekeke kuye lonto ukuba ufuna ukuvumela wonke umuntu enze amakhasethi ixhomekeke kuye lonto ukuba ufuna wonke umuntu athengise amakhasethi lonto ixhomekeke kulowo mntu ungumnini welungelo lokuthengisa umelwe ukubane nesikwenga esibhalweyo sasayinwa esivela kulowo ubambe ilungelo lokuthengisa lokwenza nokuthengisa amakhasethi ngokuba ngoko ukhululekile emthethweni kuba ukubaka inzanga loo nto laa ndoda inelungelo lokuthengisa kuwo ngaba uzibeka ityala ngokwakho kwi ukuba kukho umntu onentlondo obefuna ukudala inkathazo angayenza ngenene loo nto uyakube wophule elo lungelo lokuthengisa kuba loo nto ifana nento enophawu lobunini yabona yinto enye awuvumelekanga kuloo nto sisohlwaye isikhulu ukwenza into enjalo ngoko ukuba abantu benza amakhasethi mhlawumbi banesivumelwano esivela kumnumzana wekwaya onalo ofumana imirhumo kula makhasethi ke ngoku yaye andazi mna ngaloo nto kuba ndihlala ithuba lide nani apha ukuze ndazi ukuba zezikabani na ezinto nokuba zibhekisele kubani na ndiyaqonda ukuba umnumzana Magwaya osalubambileyo ngokuba phaa ngaphandle ndiseCalifornia okanye Arizona kulapho ndikhoyo yaye ndiyaqonda ukuba bawathenga eCalifornia amakhasethi ngumzalwana uSothman isezala kamzalwana uMagwaya ongumzalwana wethu apha ebandleni ndiyacinga ukuba umnumzana Magwaya usenalo ilungelo lobunini kuwo ke ngoku kubekho izikhalazo malunga nokwenziwa kwamakhasethi ngoku xa kukho isikhalazo kuyona ntoni na esingisele kwezi zimali zeli bandla yingxaki yabasayineli bezimali ukubona ukuba loo nto ilungisiwe yabona akuvunyelwanga nakanjani ukuba kubekho nto ngoku ndiyabona apha itsho apha kweli khadi ukuba babhalela iofisi bekugxeka ngeliphandle ndinencwadi zaloo nto yaye ndifuna ukuba niyazi ukuba kutheni na bengena kufumana wabo nje amakhasethi ngoku niyasazi esenisivumelwano nalowo nelungelo lokuthengisa ngokuqonda kwam amakhasethi andifuni into yakwenza nawo okwam ukuba umntu unokwasebenzisa amakhasethi ekuhambiseni ivangeli amen kodwa kuqala umzana uRobert sinabanye ngabo abaqalayo ukwenza umzana uBhila neqela labo ngabo abaqala ukwenza yazi yangabafana babini umzana uMessiano umzana uGod bawenza iminyaka emininzi kwaye kakade xa ngamnye kuloo madoda ayewenzile kubekho izikhalazo kuwonke umntu kodwa apha kutshanje kubekho isikhalazo esikhulu malungana ongafumani amakhasethi abo abantu banditsale umnxeba kulo lonke ilizwe ukuze ke enye into iye ukuba ngamakhasethi aneendawo ezirhoxisiweyo badlale into ibenye ngomzuzu omnye baze badlale baphinde enye into eyenye uze ke ungabi nako nokuqonda ukuba ziintoni na ezo ngoku aba bantu bawahlawulelayo la makhasethi bamelwe ukufumana ikhasethi elililo andikhathali noba kunyanzelekile ukuba bawenzena sifuna ukuba abathengi bethu nabazalwana bethu ingabo nje abathengi bethu nabazalwana njalo njalo bamelwe ukufumana ikhasethi lodidi lokuqala ngoku ninabasayinela izimali iqondeni loo nto ukuba aba bantu bayaneliseka ukuba abanelisekanga imali yabo imelwe ukubuyiselwa kubo ngokukhawuleza okukhulu yaye kukho umntu ondisale umnxeba esithi kube zinyanga ezininzi belindele amakhasethi ngoku andazi nokuba umzana uMagwaya ayihoya njani nale nto andazi into malunga noko njengoko ndingazi into malunga naloo nto yaye mna engomsebenzi wam kwazi kwanto ngaloo nto ngumsebenzi wakhe kunye nabo wasayinela izimali yaye andizami ungenelela kodwa ndimxelela nje ukuba uyintona umthetho waloo nto yabona umthetho ngokuba la makhasethi kusukela ekuthunyelweni kucelwa wona amakhasethi lawo melwe ukuba sendleleni ngosuku olunye okanye ezimbini ezintathu okanye ezine iintsuku ezintlanu emva ukuba bethumele bewacela amakhasethi amele ukuba seposini kungenjalo isivumelwano sokuthengisa singacima naxesha nini na xa le miyalelo ingathotyelwa yabona ngoku njalo ke ngeenyanga ezintandathu okanye unyaka sona simelwe kukuhlaziywa esi sivumelwano simelwe kukuhlaziywa nimelwe kukuhlangana ngomhla othile elithi elilungelo lokuthengisa liwuchaze ukuba niyakuhlangana ngawo kuze ke ngoko kunyanzeleke ukuba abanye abantu bamelwe kukuza ngelo xesha yaye nimelwe kukwazisa abanye abebenesicelo malunga namakhasethi beze nezabo izivumelwano bahlale phantsi zixoxo ngoku le miyalelo mayenziwe ke yabona yaye imele ukwenziwa ngendlela eyiyo ngokuba kusisikhalazo bakhalaza kuyo nojini bakhalaza kuyo wonke umntu sisikhalazo kumzala nomagwaya yaye iyakuba sisikhalazo nakomnye umntu kodwa masifumanise ukuba siyintoni na isikhalazo sabo ngoku kodwa xa amakhasethi eqalisa ukufumba iibhoksi zawo iincwadi zingena ngobuninzi ukuze bona yabona loo nto ayibuyeli kumenzi wamakhasethi buyela kum bandihlupha njalo ngaloo nto ngoku luxanduva lwam njengomkristu ukuba ndibone ukuba abantu bayayifumana into bayihlawuleleyo yaye ndifuna ukuba ninamatrasti niqonde ukuba bayawafumana ukuba bamelwe kutsala enye imali uze bafumane ikhasethi elingcono ufumaneke umatshini ongongcono sifuna kwakubekho umntu oyakulenza elo khasethi olenza ngendlela eyiyo nanko umhla wethu ikhasethi malenziwe ngendlela eyiyo aze umthengi aneliseke kungenjalo siyimise yonke loo nto ngokupheleleyo singabi namakhasethi sivumele wonke umntu alenze ofuna ukulenza kodwa ukuba baza kubiza imali ngawo mabaqiniseke ukuba bafumana loo nto bayihlawuleleyo abantu kuba bubukristu obo loo nto ayidlulanga ekwenzeni ke bakuza apha beza kuphulaphula ivangeli ndifuna ukubanika okona kungcono kolwazi lwam endinokubanika kona yabona yaye bakufika apha ndifuna ukuqiniseka ukuba wonke umntu nayo yonke into iyaqhutywa naso sizathu sokuba ndiyixelele ninamadikoni basayineli bezimali nabalungiselele apha ngokuhlwa nje ukuba nifanelwe kukuyigcina ngokucokisekileyo le nto kuba abantu bayeza bezokufumana uThixo simelwe ke kukuba sizilungelelanise ezi zinto kananjalo amakhasethi makabekwe endaweni yawo ukuba bamelwe kutsala imali ethe chatha ukuba ninamakhasethi odidi lwesibini aqhubekayo ngoko fumanana wona ngawo amakhasethi nokuba nimelwe kutsala imali ethe chatha kubo tsalani imali ethe chatha makafumane loo nto adliwe imali ngayo umntu andinamdla nakancinane kwimirhumo nditsho nepeni enye ngokunjalo nomnquba awunamdla andifuni ukuba nibe nawo usani ukuba nomdla kuloo nto kwimirhumo ukuba baye bahlawula abanye ndiyaqonda ukuba ndingawuthabatha umrhumo omncinane ngenxa yokuba esenziwa apha ndiyacinga ukuba loo nto ingathethwa kumnumzana umila nabanye malunga nomthetho simelwe kukuthabatha imirhumo ethile okanye into enjalo ixhomeke kuni loo nto ukuyiqonda andisayi kuba nanto uyakwenza nayo kodwa into ihlanganiswe kakuhle nize niyikhathaleleke andinakho hoya loo nto iyonke ndixela nje indlela emelwe ukuba yiyo nendlela emayiqhutywe ngayo ukuze kwaye niyaqonda ndithe kunyanzelekile ukuba iqhutywe ngoko sifuna ukuba iqhutywe ngokukho le nto ke ukuba kuye kwanyanzeleka ukuba nifumane umatshini ongcono nokuyiqhuba ngoko fumanani loo matshini ukuba kunyanzelekile ngoku ndithe kubo ndithe yonke inkonzo ukusukela amabandla endiya kukho entsimini phambi kokuba ndihambe ndiyakunazisa ukuba zintshumayelo zinina endiya kushumayela zona phaya ngaphandle into esele ndiyilungisile ndaye ndiyithembisile nonke ukuba ndiyakuphinda ndishicilele ekhasethini ngokuhlwa ngecayo kwakhona ukuze phambi kokuba ndishumayele nawuphina umyalezo omtsha ube uphume usuka kulo mnquba kuqala ngokuba kukhangeleka ngathi banokona ukushicilela kungcono ndiyayikhumbula loo nto ngoko ndakufika apha uza kushumayela imiyalezo yam ndiyakubuya ndiphume ndazise indoda yamakhasethi ukuba zeziphina konzo bayandibuza zeziphi into onoza kuyishumayela ndimxelele yile ngokuhlwanje ndiyakuba kwethilethile ukuze ibe yile ngokuhlwanje ndikwethilethile ukuze babe nako ukuyenza ilungele abathengi ukuba bayifumane khona ngoko babe bayifumene ikubo ikhasethi elingcono kunelo bebenalo phaya ngaphandle enkonzweni ngenxa yokuba lenziwe kanye apha emnqubeni apho isandi sifakala kakuhle yabona ngoku ndizawungena kokuvangela kukhulu into endiza kuyenza ngoku kwiindawo zaphesha kolwandle nezinto ezinjalo ndingathembisa ngaloo nto uyabona andinakuthembisa ukuba ndiza kushumayela umyalezo wam wokuqala apha ngokuba xa ushumayela ujikeleza imiyalezo kumelwe ukuba ube nento ethile ethi iyaphelelwa lixesha ngaphakathi kuwe yaye imelwe kukuba iphelelwe lixesha kwaba iphulaphuleyo umelwe kukuba uye kwenza into eyahlukileyo uyabona uze uyizise kanye kulo myalezo uphaya kodwa ke mbabeke umatshini phaya ngaphandle entsimini okanye nokuba intoni na eyowakho wathabatha ngokugqibeleleyo lamakhasethi baze benze ikhasethi eligqibeleleyo lize lonke ikhasethi lidlalwe kwakhona lihlolwe phambi kokuba lihambe kungenjalo imiswe yonke loo nto singabi nayo kwanto yakwenza nalo umntu ngamnye azenzele lakhe ikhasethi yabona kodwa mayenziwe ngendlela eyiyo yabona ukuze esi sikhalazo siphele asifuni izikhalazo konke ukuba kukho isikhalazo masihoye ngoko kube kuphelile ngazo ngoku ndizawukhawulezisa ngokukhawuleza okukhulu kangangoko ndinokuba nakho ubhili unamalunga nesibini seminye imibuzo apha okanye emithathu size sibe sigqibile kukangakanani umzalwana uBrenham apho umdikoni anokuma khona ukugcina ucwangco enkonzweni silugcine ucwangco okanye silindele umzalwana uNeville ukuba sixelele emasikwenze ayingomsebenzi kamzalwana uNeville lowo ngumsebenzi wenu yabona ayinini elixela umzalwana uNeville amakashumayele ngakho ukuba makayishumayele njani na yabona ngumsebenzi wenu nina madikoni nina nimele ukukwenza loo nto
You take care of
Yo yeni lonto ayinanto yakwenza nomzalo Neville ngumsebenzi wenu lo yabona ngoku kuba ipolisa phaya ngaphandle stratweni libona indoda isiba into ngasemva emoto enethile ingaba lumele ukutsala umnxeba osodolobhu lithi ngoku usodolobhu wena uhloniphekile umhlekazi ndisebenzela wena apha kulo mkhosi wamapolisa ngoku ndifumana indoda apha phezulu stratweni ibisiba amatayara athile wakhupha kumoto phezulu ngoku ingaba mhlawumbi ithini imbono yakho malunga nalonto Yabona loo nto ingayinto engekho engqondweni akunjalo hayi mhlekazi ukuba lo mntu wenza into engalunganga mbambe yaye ukuba abantu benza into engalunganga apha enkonzweni okanye nabani na mmise thetha naye ungabi rhwada kodwa ukuba abamameli thetha ngendlela eyakuthi ngayo azi ukuba uthini naye yabona yabona njengokuxela umntwana uthi hamba phaya emva abe esenza ongenambeko matikoni thabathani indawo yenu bekani nibane hlalani babini ngaphambili nababini ngasemva kwezikona okanye indawo ethile lolo hlobo nikhangelisise ngenene indlavi nayo yonke enye into engena ngolo hlobo yabona yaye hlalani gathile yibani kwinxaxheba yenu yomsebenzi nihlale apho sisihlalo senu eso kungenjalo niime kanye ngaseludongeni nijonge wonke umntu ongenayo idikoni ligada indlu kathixo xa kungena umntu athethe nalo malibe phaya ukuze limbulise limbambe isandla oko kukuthi ulipolisa singakubonisa igumbi lokutshintshela kungenjalo ungasifumana isihlalo singakunika iculo okanye into ethile okanye ngoku singathanda ukuba wonwabe apha uthandaze siyavuya ukuba ube kunye nathi ngokuhlwapha nibakhokele behle baye kuhlala endaweni nithi ungathanda ukuhlala kufutshane kungenjalo uhlale apha emva okanye nokuba kweyiphina enye indawo ubele o ipolisa okanye idikoni lipolisa lasemkhosini kumkhosi othile linononelelo kanti linegunya yabona niyazi ukuba linjani na ipolisa lasemkhosini into eliyongenene ukuba liqhuba okusemalungelweni alo ndicinga ukuba lifana nomphathi oyintloko nje yabona kukhathalela nayo yonke into ukanti ke linegunya yabona kufuneka uliqaphele yabona libeka aba basebatsha baphuma phaya phandle banxile kuba libafaka endaweni yabo linjalo nedikoni kubafaka endaweni yabo ngoku khumbula idikoni lipolisa yayisikhundla sedikoni eneneni sesona singqwabalala kunazo zonke izikhundla ebandleni andazi kwasikhundla singqwabalala kunesikhundla sedikoni injalo loo nto ngokuba linomsebenzi ngenene yaye liyindoda yakwathixo liyindoda yakwathixo kanye njengokuba umlungiselele indoda yakwathixo ngokuqinisekileyo linjalo lingumkhonzi kathixo ngoku abasayinela izimali inye into baphantsi koxanduva kuthixo wabagade izimali bazihoye izinto eziqhubekayo ngolo hlobo ndinixelele malunga namakhaseti namalunga nezinye izinto apha eziqhubekayo malunga nokulungiswa kwesakhiwo nokuthatyathwa kwezimali nezinto ezinjalo yiloo nto abangabasayineli bayo izinto ezizezebandla izimali nezinto ezinjalo amadikoni akananto yakwenza naloo nto ngokunjalo nabasayinela izimali abananto yakwenza nesikhundla sobudikoni ngoku kuba amadikoni afuna ukucela uncedo lwabasayinela izimali kuyona ntoni na okanye abasayinela izimali olwamadikoni yaye nisebenza nonke kodwa ngumsebenzi wenu lowo ukukhetha yabona kulungile ngoku hayi musani ukubuza kumzana uNeville ukuba umzana uNeville unicela ukuba nenze into ethile ngokho ngumlungiselelo wenu lowo ngokuhlonipha nothando kuyo yonke into ukuba uthe mzana Collins mzana Hickerson mzana Tony okanye mntu othile khanibone ukuba konakele intoni apha ekoneni ukubakho uxanduva lomsebenzi olunjalo uyazi njengendoda enene yakwathixo khumbula awusebenzeli mnquba kaBrenham ungasebenzeli nomzala uNeville kungenjalo mna usebenzela uYesu Kristu yabona wena yiloo nto yenzela kwaye ulindele ukuba uthembeke kanye njengoko yena injalo kumlungiselele okanye nakowuphina omnye umntu ulindele ukuba uthembeke. Yaye sifuna ukubonisa ukuthembeka kwethu. Ngoku ngamanye amaxesha kubanzima. Kunzima kum ukuba umlungiselelo ohleli phaya endimthanda ngentliziyo yam yonke kuyakunyanzeleka ndimxelele ngenene yabona kodwa ngendlela yothando ndolule isandla ukuze ndimncede kodwa yabona bayeza kumke bathi mzana uBranham ungumntu othandekayo nje kutheni ungenzeleli kancinane njengobhaptizo nangale leya kunye naleya olwakhuseleko nembewu yenyoka ndithi mzalwana ndiyakuthanda kodwa masithabathe nje masithabathe isibhalo sibone ukuba ngubani na onyanisileyo okanye ophosisa yabona kufuneka ndibe nako o ngoku mzana uBranham ndiyakuxelela uphosisa ngokupheleleyo yabona aphume ebhabha o ndithi kulungile mhlawumbi ndenze njalo ngoko ukuba ndiphosisile ngokuqinisekileyo unokundixelela wena wena uyazi ukuba ndiyiphose endawoni na ngoko ndibonise uba ndiyiphose phina yaye ndikulungele ukumelana naloo nto yabona into enye heyi awunanto uyakwenza nokuxela abantwana ukuba mabahlale phantsi ngoku idikoni lingumgcini wendlu kathixo yabona ukuba wena likhathalela indlu kathixo liyigcine iselucwangcweni ngoku nantso into ethethwa sisibhalo yaye ukuba unayo enye into eyenye emele ukwenziwa lidikoni yiza undixelele yabona yiyo leyo into enye koko ngumsebenzi wenu ukwenza loo nto ewe ukuxhasa nje yaye awumelwanga kukubuza mntu ngumsebenzi wakho lowo umzana uNeville akabuzi mntu ibandla alumelwanga ukubuza thetha ukuthi abasayinla izimali abamelwanga ukubuza umzana uNeville ukuba uyafuna na ukuba kubekwe uphahla emnqubeni yabona hayi hayi loo nto ayinakwenza nomzalwana Neville ayiyo nto nakum yenu amadikoni akamelwanga kukwayiloo ndlela kumlungiseleni uza kushumayela ngantoni andifuni ukuba uyenze le nto abananto ekuthetheni oko uphantsi kothixo yabona umlungiseleli wabo kwaye ngoko ukuba umzali uNeville ushumayela umyalezo ethe inkosi yasipha wona sibe sikunye ngaphakathi koku yaye ukuba ndixele umzali uNeville into ephosakeleyo uthixo uya kundibeka ityala ngaloo nto injalo loo nto yabona ngoko uthixo nguye umphathi waloo nto iyonke yabona yaye sisebenza nje njengabameli bakhe abangono zakuzaku uyabona apha ezantsi kwezi sikhundla nceda umbuzo olandelayo ukuze ke ndiyacinga ukuba sakufumana ube mnye size sipheze khawuncede ucacise iintlobo ezimelwe kukusebenza ngayo izipho zelwimi ebandleni lethu sendiyenzile loo nto kuxa kutheni ukuze ibandla libeke kulungelelwano njengoko okanye apho zimelwe kukusebenza khona izipho kanye ndisandula ukuyicacisa loo nto
just how many CHRISTMA
zingapi ECHRISTMA ungakwazi ukuyibona ukuba yintona lento
how many instruments are
isixhobo esimelwe kukuba nazo enkonzweni ngaphandle kweorgan kunye nepiano ke kuxhomeke kuni ukuba ninganeqela lezinto ezinentambo okanye nokuba yintoni na eninokuba nayo uyabona andazi nokuba yintoni na eninayo andiyazi nokuba ithetha ntoni na le nto andiyiqondi kodwa i-organ nepiano zizixhobo zasenkonzweni ezo ngoku ukuba okhokelayo uyaculisa anganomdla wokuba kubekho amaxilongo neecornets nezinto ezifana nezo kubekho umntu ongeneyo enkonzweni badlale ezixhobo zomculo babekho iqela lomculo ke kwaye ngoko kakade loo nto yenu basayinela izimali ukuyithabatha loo nto niyihlanganise nabasayinela izimali nibone ukuba banayo na imali yokuthenga izixhobo zabo zomculo nezinto ezinjalo okanye nokuba yintoni elolo hlobo ndiyaqonda ukuba ubhekiselele apho umbuzo wakho kodwa ukuba banezixhobo ezizezabo intlelonto ukuba abanazo ezizezabo babe bengamalungu eqela elidlala umculo apha ingengomntu nje ongene ebaleka apha adlale kube kanye ethubeni abaleke aphume ngolo hlobo kufuneka ibe liqela lomculo ebandleni ibandla linakuthenga ixilongo lithengela indoda elidlala apha ukuze ngokuhlwangomso ibe kwenye indawo iphinde ibe kwenye indawo ihlale ithi gqi ethubeni idlala kancinane hayi mhlekazi kufuneka ibe liqela lokudlala umculo lalapha kanye eliqokeleleneyo linenkokeli ukuze ke ibandla lithethe nabo malunga nokuthenga izixhobo
please explain just how we are to how we deacons can keep the people
cacisa nje indlela esinokuthi ngayo si ekunokuthi ngayo thina madikoni sigcina abantu bekwindawo engcwele ngaphambili okanye emva ndacacisa okulungile ndingacebisa oku bazalwana ngoku nantso into ebalulekileyo yaye ndinqwenela ukuba sibe besinexesha elithile elithe chatha lokuyifaka kuba ithetha into okuthi ngoku ibandla aliyondawo uba uyafuna ukuba nifuna ukudlala eli khaseti liphele ngobusuku obuthile nize nilidlale phambi kwenkonzo ukuze abantu babe nokuyiqonda le nto malidlalwe yile ndawo nje yekhaseti kodwa kukho nto yenye le yodwa nayiphina indawo kulo enifuna ukuba nidlale ngenxa yento ethile liyeke liqhube de lifike kuloo ndawo nize niyidlale yabona kuba imibuzo ngoku amadikoni ebandla njengokuba bendichino angamapolisa enkonzo kodwa inkonzo asiyondlu yentlanganiso yasesidlangalaleniyo yokudlelane nobutshomi nokuhlekisa inkonzo yindawo engcwele kathixo siza apha ngoku ukuba sifuna indawo yokuhlangana mandiye endlwini yakho okanye wena uze endlwini yam okanye nihambelane ezindlwini ihlangane omnye nomnye kodwa into yokuhlekisana nje kwalapha enkonzweni nokuthetha nezinto ezinjalo ayilunganga bazalwana siza apha siyikhuphe yonke loo nto engqondweni yethu ukuba sinokuza apha khangela indlela eyayikade isenziwa ngayo kwiminyaka eyadlulayo udade ugeti wayengumdlali wepiano ndandingumlungiseleli apha kwakunyanzelekile ukuba ndibengumlungiseleli dikoni osayinela imali nayo yonke into ngexesha elinye yabona kodwa kwakunyanzelekile ukuba ndenze loo nto ngoku aninyanzelekanga ukuba niyenze ngolo hlobo yabona ngokuba ninawo amadoda okuyiqhuba le nto kodwa xa ndandinabaquzeleli umzalwana Swart kunye nabanye emnyango babe nemfumba yencwadi eziphaya ngasemnyango ihlele esitulweni okanye into ethile kungenjalo enye futhi ke kwakungena umntu othile nibabonise indawo yokuxhoma iibhatyi zabo okanye nibancede ukufumana izitulo zabo nibanike iculo nibacele ukuba nibanisemthandazweni ukuze wonke umntu esitulweni sakhe athandaze ngokuzolileyo ide ibe lixesha lokuqalisa yabona kuthi ke ngexesha lokuqalisa udade ugeti umdlali wepiano aphakame aye phaya aqalise umculo ngaphambili xa abantu behlanganisana ndingacebisa ukuba umdlali wenu we-organ aphakame aye phaya ngomculo omnandi ngenene ukuba ke akakwazi ukuba lapha awufake kwikhasethi lizeke likhaliswe okanye into ethile yenye nibe nawo umculo ongcwele omnandi ngenene uqhuba ngoko nize nicele abantu yaye ukuba abantu baqalisa ukuthetha nokuqhuba ngolo hlobo elinye lamadikoni maliphakame liye embokweni phaa phezulu eqongeni lithi shh ngolo hlobo athi apha emnqubeni sifuna ukuza kudumisa masingenzi ngxolo ke ngoku masiphulaphule umculo zifumanele isitulo uhlale phantsi uhloniphe yabona uthandaze ungenjalo ufunde ibhayibhile le yindawo engcwele yokukhonza kulapho inkosi ihlala khona yaye sifuna ukuba wonke umntu ahloniphe ngenene adumise angajikelezi nje athethe phambi kwenkonzo sihlanganiseni yaye ningene apha ukuza kuthetha nenkosi yabona kuphakathi kokuba kube semthandazweni ozolileyo yabona kungenjalo ufunde ibhayibhile yakho ndathi ndakuya kungena kwinkonzo yasemarble pie phezulu unorman vincent peel nakhe neva ngayo yabona ndaze ndaya kungena inzululwazi enkulu yengqondo uyititshala uyazi ndaya kungena ebandleni lakhe ndacinga nje ukuba ndingela ukuba kube umnquba wam ungayenza kwakhona laa nto la madikoni ayemekanye apho emnyango nje ukuba ungene wona kakade akunika iphetshana lesikolo secawe akuthathe ehle nawe kwakufuneka bekukhutshwe amatyela amathathu yazi ithabatha kuphela malunga namane okanye amakhulu amahlanu yazi yaye ke iNew York yindawo enkulu uyindoda edumileyo ke yaye ndicinga ukuba babe banesifundo esinye ngentsimbi yeshumi babe nesinye ngentsimbi yeshumi elinanye ikwayilaa ntshumayelo inye iphindwa kwakhona ilaa nkonzo inye ngokuchanekileyo ilela phepha linye kodwa ekuphumeni kwabo babe ndiyakholwa imizuzu emihlanu yenkonzo ngokuchanekileyo akukho mntu wumbi wayenokungena bade baphume ukuze ke amadikoni avule indlela abanye ke baphinde bazalise inkonzo babe neza zitulo zakudala zebhokisi yazi babengena kanje bahlale phantsi kwizitulo zenkonzo wakuvula ucango yeyodidi lwakudala kudala imipha yaisithuba isithuba esimalunga namakhulu amabini eminyaka ndiyaqonda inkonzo yakudala yasemarble inayo wawunokuva ke nesipeliti sisiwa kuyo yonke loo ndawo kuloo nkonzo wonke umntu esemthandazweni isithuba endinokuthi ngamashumi amathathu emizuzu phambi kokuba kuqale kwa iqhosha lokuqala kubethwa kwe-organ ukwandulela wonke umntu nje esemthandazweni ndacinga yinto emangalisayo le ukuze ke lamlungiseleli eso sandulela malunga ndiyacinga kuba babedlala isandulela sibe sinye isithuba esimalunga nemizuzu emithathu kuya kwemihlanu womkhulu kakhulu okanye into lolo hlobo baqhubele phambili ngolo hlobo lithi ke lakwenziwa njalo wonke umntu apheze kuthandaza amamele eso sandulela yabona yayinika inguku ukusuka emthandazweni ukuya kwisandulela bathi ke bakudlala loo mculo ngoko okhokela ikwayala akhokele ngomculo babe neculo lebandla ke kunye nelikwayala babesele belungele isikolo sabo secawe yabona ukuze ke sakuphuma kwangekho nto iqhubekayo ngaphandle kokudumisa ungcwele lonke ixesha yayiloo nto esasiyele yona ndiyacinga ukuba ingayinto elungileyo kwinkonzo yethu yaye ndiyithethe nje le nto siya kuyenza yabona masiyenze uba kukho mntu onenye into yaye ndicinga ukuba iyakuba yinto elungileyo uba into elungileyo ngoko masiyenze yabona asifuni kulahla nayiphina into elungileyo siya kuyenza nakanjani na yabona baqhubeke ke beme ngenyawo apho ke babaqalisa ngentsasa okanye into lolo hlobo abantu abandwendweleyo bavumele nje abe mnye okanye amadikoni okanye umntu othile anyuke aye apho athi kwenziwe umthetho ke apha emnqubeni andazi noba bayayenza na basenokuba bayayenza andikhe ndibekho apha uyabona andazi andizange ndibe lapha ezinkonzweni ngaphambili bathi ke bakungena baqalise ukuthetha kubekho umntu onyukayo athi umzuzwana nje yabona makuthi bafumane udade omncinane bamnyusa apho aqalise ukudlala laa mculo ubani naye niwafake ekhasethini ubeke phaya yabona umculo yoga nithi ngoku sikukho umthetho omtsha apha emnqubeni xa abantu bengena apha akufuneki sisebenze okanye sithethe koko masinqule ngoku kwemizuzwana embalwa nje inkonzo iza kuqala kude kube ngoko ke yithi nje mhlawumbi ufunde ibhayibhile kungenjalo uthobe intloko uthandaze ngokuthe cwaka amaxesha ambalwa ke nje ngolo hlobo bayakufunda bonke yabona uyakuva umntu othethayo ize iphinde ihle kuba emva kwamaxesha ambalwa ngokunjalo emva komzuzwana uyakufikelela kwindawo apho umntu ayakuthi xa ubona umntu othethayo akukho mntu ngomnye omakathethe uyabona kulungile ngoko elinye lamadikoni liyakunyuka lithi sifuna ukuba nibe semthandazweni ngexesha lenkonzo yabona yabona ayiyondlu yokuthetha yindlu yokudumisa niyaqonda ndiyacinga ukuba kuphelele apho nceda cacisa ewe masibone ewe nceda cacisa indlela eku amadikoni amelwe ngayo kwindawo engcwele ewe kuphelele apho injalo loo nto kuphelele kulungile ngoku nango ukugqibela mzalwana Branham xa sithe safumana amathuba ekuqaleni kwenkonzo ndindi izikha nakuba besinezikhalazo ibhalwe kancinci kakhulu yaye sibe nezikhalazo ayitsho abe nezikhalazo ekuqaliseni kwenkonzo sibe masibone sibe namaculo ubungqina nemithandazo nezicelo zemithandazo namaculo akhethekileyo mhlawumbi singawafumana singene emyalezweni ngentsimbi yeshumi elinanye ukuze okanye emva koko kodwa singabi nalo ixesha elininzi kakhulu lelizwi abanye ebantwini bayadinwa bafune ukuyishiya ngaphambi kokuba ligqitywe inceda cacisa ukuba mangaphi na amaculo nokuba unokuqala xesha nini na umyalezo yaye abanye ngamanye amaxesha siba nomthandazo nezicelo zomthandazo iveki iphelele kwinkonzo yobungqina into ethile engakhangeleki ilungile kanye ngelo xesha ndiyathemba ngoku ukuba ndifumene uBilly uzama ukundincedisa apha ekhasethini kuyanyanzeleka nike umntu othile phakathi kwethu mhlawumbi enkonzweni phakathi enkonzweni ophulaphule le nto nguBilly ezama ukundincedisa ukufunda lo mbuzo ngoba ubhalwe kancinci kancinci kakhulu yaye andikwazanga ukuqonda ndinayo ke imbono ethe gabalala yokuba uyintoni na mangaphi na amaculo esimele ukukwacula phambi kokuqalisa inkonzo nokuba imelwe kukuqala xesha nini na inkonzo ngoku into yokuqala endifuna ukuyenza kukuvuma isono apha kukuba andenzanga kakuhle ndiyivuma loo nto ndiphosile yabona ndaye ndifuna ukwenza isivumo apha ndiluhlobo oluthile lwenkokeli kuloo nto ngoba ibindimi obamba ezinkonzo zinde nezinto ezinjalo yiloo nto ebangele ukuba ibandla libe kwesi siqhelo senkqubo yabona yokuqhuba ngolo hlobo kodwa imelanga kuba njalo engoku ndikhumbule ndithe mna bendinixelele nonke ngokuhlwa ngecawe uba inkosi ithandile ngokuhloka ngecawe ukuba ndizama ukusikela iinkonzo zam ixesha ukusukela ngoku nokuba kuyakufuneka ndihlale iveke ngaphezulu ndizisa malunga namashumi amathathu okanye amashumi amane emizuzu eyona inde kwiinkonzo zam ngokuba ndiye ndafumanisa oku ukuba inkonzo ethi yema uze umyalezo ukhutshwe ngamandla ukuba uhambe kakhulu uyabadinisa abantu baze bangawufumani isizathu sesokuba bendikhupha bendiyazi loo nto lonke ixesha yabona ezona zithethi zinempumelelo zezo zithi ngokuchanekileyo uyesu wayeyindoda enamazwi ambalwa khangela iintshumayelo zakhe khangela intshumayelo kapawulos ngomhla wepentekoste ngeliphandle yamthatha imizuzu elishumi elinesihlanu yaye wakhupha apho into eyathumela amawaka amathathu imiphefumlo ekukumkanini bukathixo yabona yafika kanye endaweni ngokuthe ngqo yabona mna ke ndinetyala ngokuba isizathu sokuba ndibe ndiyenzile le nto ayisesokuba bendingawazi umahluko kodwa ndizama ukwenza amakhasethi yabona la makhasethi ayakukhaliswa ezindlwini iiyure ngeeyure ngeeyure kodwa njengoko niyakufumanisa kwicawa ezayo isizathu sokuba ndibe ndiyenzile le nto kule cawa ezayo isizathu sokuba ndibe ndenze ezi zinto ndisenokuyithetha loo nto ngoko ekhasethini isizathu sokuba ndibe ndiyenzile le nto kungokuba kukho lo mthwalo mkhulu phezu kwam malunga nomyalezo welixa wokuba ndiwukhuphe ngoku umyalezo uphumile ngoku ndithabatha amashumi amathathu emizuzu okanye into lolo hlobo emva konyaka wokuqala enkonzweni yam phaya ngaphandle kuyo yonke indawo endiya kuyo ndizame nokubeka iwatshi yam kumashumi amathathu emizuzu okanye ungabi ngaphezu kwamashumi amane eyona inde ndingene kuloo myalezo ngokukhawuleza ndibize abaguqukayo ukuba ndiye okanye nokuba intoni na endiya kuyenza kungenjalo ndibize umgca ukuthandazela ndingathathi ixesha elide kakhulu ngokuba ubenza badinwe abantu ndiyayazi loo nto kodwa khangela apha ndiyaqonda kwisithuba sonyaka sibe neshumi elinesibini labantu abaphakamayo bahambe baphume yaye ngamanye amaxesha ndibagcina apha zibe mbini okanye zibe ntathu iyure yabona kunjalo ngokuba bekusenziwa la makhasethi aya kwihlabathi ijikelele yabona yaye abantu abaphaya ngaphandle bayakuhlala phantsi iiyure ezininzi baphulaphule loo nto nabefundisi njalo njalo egermany eswitzerland eafrika easia nakuyo yonke indawo yabona bephulaphule loo nto kodwa yabona kwindawo engcwele yokukhonza yenkonzo yaye ilungile loo nto ukuba ulapha usenza ikhasethi kuze kunyanzeleke ukuba wenze ikhasethi leyure enye ufake umyalezo weyure ezimbini kuwo kodwa ukuba awuzukwenza khasethi usenzela into enjalo unqumlele umyalezo yabona unqumlele ube mfutshane umyalezo wethu ndiza kuxelela ukuba kutheni na abanye bahlutha lula abanye bathatha ixesha elide ukuhlutha yabona kunjalo yaye kumele ukuba ube kwindawo ephakathi ngofanelekileyo phakathi kwezo zinto ke ngoku ngamaxesha amaninzi siyazonakalisa iinkonzo zethu ngokutsala inkonzo yobungqina nto leyo ndaziyo ukuba ndinetyala lokuyenza uyaphuma ke njengoko sasidla ngokuba nenkonzo yasesitratweni ukhuphe umzalwana othile umdala eme phaya aze eme ke umcele ukuba enze izwi lomthandazo asuke athandazele esodolophu isixeko athandazele erhuluneli yesizwe nomongameli womanyano naye wonke umntu ololo hlobo abefundisi jikelele uyazi mntu ngamnye ngamnye nodade jones osesibhedlele nezinto ezinjalo abantu ke bemile bedlula ngakuloo nkonzo yasesitratweni aqhubeke nje aqhubeke ehamba yabona ubenze badinwa baphela ke nje uyabona eyona nto ibalulekileyo ngoku umthandazo wakho umele ukuba semfihlekweni owona uphambili umthandazo wakho omnye uthandazele bonke ngena kwindawo efihlakeleyo uluvale ucango nako apho umele ukuthandaza khona imini yonke ubusuku bonke okanye iiyure zibe mbini thandaza apho kodwa apha khona xa unabantu abathile abahoyileyo wenze umthandazo wakho ube mfutshane ukhawuleze uthi ngqo yenzeni yonke inkonzo ke uninzi lwexesha lwenu lubekeni kwela lizwi nantso eyona nto ibalulekileyo thulula ela lizwi kakhulu kangangoko unokuba nako uyabona zisa ilizwi ebantwini ngoku nalicebiso lam ngoku nikhumbule ndivumile ukuba ndinetyala lokukhokela le nto iqhubeke kodwa ndindixelele ukuba bekutheni na ukuze ndiyikhokele nje ndenza amakhasethi eeyure ezimbini ukuze athunyelwe phesha kolwandle nakuyo yonke indawo omyalezo yabona kodwa ibandla alumelwanga ukulinganisa umyalezo apha enqubeni kulinganiswe loo makhasethi iiyure ezimbini aza ukuya ezindaweni yabona aphume ngolo hlobo ngoku nalo ucwangco lwenu mandininike nje umzekelo kungalunga icebiso.
I would say
ndingathi inkonzo kufuneka ingcango zayo zivulwe ngexesha elithile lingene ke ibandla khaliswe amaculo wonke umntu ke makangene ekuthandazeni hayi ukutyelela nasemva koko ningabavumeli babe kutyelela baxele ukuba masahlukane siphume singazi kundwendwela ukuba abe nifuna ukundwendwela nali ayiphandle lilonke kodwa le ndawo iholo engcwele mayihlale icocekile ngoku kuba umoya wenkosi uyasebenza apha masiyigcine ikumoya wenkosi yabona yaye iyakuquba ukuba nenzi njalo seniwaphawule amazwi am iyakuwa ngokuqinisekileyo iyakuba njalo yaye masiyigcine ngumsebenzi wethu lowo yiloo nto endizele yona ngokuhlwanje siyigcine le nto isemgceni kule miyalelo ngokukhangela ndingakhe ndithethe oku ngokwesiqhelo ngaphandle kokuba sikhupha okhethekileyo sithi niza kushicilela umyalezo othile yabona ngoku ukuba umzali uneva lunomyalezo apha aza kunomyalezo afuna ukukhuphela abantu uphume usekhasethini okanye into enjalo athi ngoku icawezayo ngokuhlwa siza kuba nekhasethi le-euro ezimbini ikhasethi le-euro ezintathu okanye nantoni na okanye nantoni na yenye
We're going to give a two
za kupa ikhasethi le-euro ezimbini okanye nokuba iyakube yintoni na kwicawe ezayo ngokuhlwa ngoke abantu mabazi ukuze ke xa besiza athi ngoku siza kushicilela umyalezo ngokuhlwa nje yaye ndinomyalezo apha o ndifuna ukuba ushicilelwe uthunyelwe ngaphandle ndibe ndiva ukuba ndikhokelelwa ukuthumela lo myalezo ngaphandle yaye uzawushicilela usenokuba zii-euro ezimbini ii-euro ezintathu okanye noba intoni oyiyo ithethe loo nto kodwa esiqhelweni kanye njengoko ndenzayo xa ndiye endaweni enjengeenkonzo zala madola ngosomashishini okanye xa ndiphaya ngaphandle ezinkonzweni zam zemigca ukuthandazela ukuba ndithe ndema apho ndakhupha umyalezo ii-euro ezintathu ngobusuku phambi kokuba sibe nenkonzo yempiliso ungabona uba ndibeka phi na loo nto yabona kuba abantu kubusuku obulandelayo ibandla lakho liba sisiqingatha sento ebeliyiyo yabona bakwazi nje ukuyenza loo nto bamele kukuya emsebenzini nayo yonke into ndicebisa oku ukuba ngesicelo ngoku ndimkhangele umzali uneville phezulu xa ebeshumayela ngoku ndiyazi uba sisonke ingumyalezo othusayo lowa ndiye ndathabatha amanqaku kuye ndawufaka apha engxoweni yam ndiyowasebenzisa kweminye imiyalezo yeyam injalo loo nto indlela yokuphepha yabona yaye ibingumyalezo omangalisayo niyibonela indlela agqibe ngayo ngokukhawuleza yabona malunga namashumi amathathu emizuzu yabona wabe ewugqibile wonke yabona ngoku ilunge kakhulu loo nto ngoku umzana uneville ke esiqhelweni imiyalezo yakhe injalo yabona kodwa apho niyibulala khona inkonzo yenu kuxa kurholwa zonke ezo zinto ngaphambi kokuba nifike kuwo yabona ngoku kwaye xa nisenza loo nto ngoku ndiyazi yaye ngokukhangela andiyithethi le nto ngokungahloniphi amatrasti okanye amadikoni okanye umlungiseleni koko ndinixelela nje ukuba yiphi na inyaniso yaye nantsi into emakube yiyo ngoku yena yenza ntoni loo nto ngoku wonke umntu ninonke ninesimo esilungileyo umntu ngamnye kuni ngabantu abanesimo esilungileyo uba yongenjalo bendiya kuthi ninonke ngaphandle komzalwane usibanibani akanasimo esilungileyo siyamthandazela sonke kodwa nina ninezimo esilungileyo yaye niyanyamezela nimnene ningabantu bodidi oluzolileyo ilunge kakhulu loo nto kodwa ningakhe nibe nobusisi ngaloo nto uyesu wayenesimo esilungileyo naye kodwa kwakufika ixesha lokuba kuthethwe izinto kubhaliwe indlu kaba wam yenzele ukuba indlu yomthandazo nina niyenze umqolo bamasela yabona wayesazi ukuba makathethe nini na naxa makangathethi yiloo nto esimele ukuyenza yabona akuzange kubekho mntu njengoyesu yena wayenguthixo yaye khumbula wade wathi uthetha ngokuba lidikoni ebandleni wayithabatha loo ndawo waluka iintambo ezithile wazidibanisa wazakalinda ukude abakhuphe kakuhle wababetha wabakhupha yabona endlwini kathile yaye wayedlala indima yobudikoni esenzela nina umzekelo wamadikoni yabona wayengumzekelo engoku kubhaliwe indlu kaba wam yenzelwe ukuba yindlu yomthandazo ngoku khumbula uyesu wayelidikoni kuloo ndawo yazini ukuba uyesu wayethabatha indawo yedikoni xa wezayo wathabatha indawo yomfundisi wathini ke yena bafarisi ndini abazimfama bakhokeli ndini bemfama yabona wayethabatha indima yomfundisi ke ngoko naxa wabaxelelayo oko kwakuza kuqhubeka wayethabatha indima yomprofeti yabona ukanti naxa babefuna uba kuhlawulwe umrhumo othile wathabatha indima yetrasti osayinela izimali petros yihla uphose umnatha wakho emlanjeni intlanzi yokuqala othe wayibamba inengqekembe yemali emlonyeni wayo bahlawule yabona hlawulela nje oko unetyala ngako watsho kananjalo nikelani ukhesari izinto zikakhesari nakuthixo ezikathixo wayekuko konke umfundisi umprofeti osayinela izimali nedikoni ngokuqinisekileyo wayenjalo Kengo kongo yibona into oyenzayo mabe ngumzekelo kuwe endlini kaThixo apha kulomnqoba kaBrenham uba sifuna kuba yindlu ayakuthi ahlonitshwe kuyo ngento yonke sonke isikhundla yonke indawo ukuze ungabikho kuzibamba kubekho kulunga ubumnandi nobubele kodwa kube semgceni kanye wonke umuntu ekuxandva lo msebenzi wakhe yabona nantso ke indlela ayifuna ngayo akazange ayekelele kwakufika ixesha lokuthetha ayibize into ngaloo nto yayiyo wayibiza kwakufika ixesha lokubonisa ukulunga ngoko wayibonakalisa ukulunga wayelunge kakuhle evelana kodwa ingqabalala yayonke into yayisendaweni yayo kuye wayenenzela umzekelo ke ngalona ngoku umoya oyingcwele usandula ukunika leyo into ngoko andikhange ndicinge ngayo yokuba yena wayelidikoni ngaphambili kodwa wayelilo yabona wadlala budikoni ngoko ndingathi masithi kuba iinkonzo zenu ziqala ngecala lesixenxe ubalelo xesha vulani inkonzo yenu icala leyure phambi koko ngentsimbi yesixenxe odlala ipiano nixele obetha iorgan ingaba niyamhlawula ingaba nonke nemhlalo obetha iorgan uyabhatalwa okanye owepiano uyenza ngokuzithandela mxeleni kakuhle uba ufuna ukubhatalwa ngaloo nto ubanikwe into ethile ngayo mxeleni ukuba simfuna kwisiqingatha seyure ngaphambi kwenkonzo ukuze kuba uthi ke andinakukwazi ukuyenza loo nto okanye into ethile isikhalazo ngoko nimfumane nje eze apha ukuze enze ikhaseti lomculo omnandi ngenene iorgan yabona niyeke nilifake akanyanzelekanga babe lapha lonke ixesha fakani ikhaseti yabona makathi omnye wamadikoni amatrust okanye nokuba ngubani na ovulayo umgcini nkonzo alifake phaa ekhasethini alivulele likhale ngelithuba abangena wabantu yabona kakade ukuba amadikoni kakho apha okanye umntu othile olitrusti okanye othile apha onokuyenza loo nto uzeke bayeke bakhalise isithuba sesiqingatha siyo kodwa ngokuchanekileyo ngecala lesixenxe mayikhale intsimbi phezu kwesakhiwo yabona nisenayo intsimbi yenu phaa phezulu ewe kulungile intsimbi yenu mayikhale ngecala lesixenxe loo nto ithethe ukuthi asizukuhamba sinyuke sihle enkonzweni sibamba nezandla nabakwajones nayo yonke loo nto okhokela umculo makabe semsebenzini ukuba kukho mntu ukhokela ngomculo amadikoni makabone ukuba ukho okanye abone ukuba kukho umntu othile oza kuqalisa ukukhokela ngomculo yakubetha laa ntsimbi tyhilani emaculweni enu kwinani elingusibanibani yabona makube ngecala lesixenxe kanye kulungile ngoko ibani neculo lebandla uze mhlawumbi ibele lesibini iculo lebandla nize nibe nomntu osele kuthethiwe naye ukuba ningaba nakho oyakukhokela ngomthandazo makathi umlungiseleli nokuba ngubani nake umlungiseleli akamelwanga kubakho ngokhokela ngomculo omele ukwenza loo nto umzana ucaps ndiyacinga yabona angayazi into amakayenze mayibe nguye othethe nomntu othile kungenjalo akhokele umthandazo ngokwakhe malime ngeenyawo ibandla lisemthandazweni yabona lime nje ngeenyawo kuze kubekho umntu othile ukhokela ngomthandazo ngoku ubani qapheli ngoku siyakholwa ekubeni wonke umntu umele ukukuza endlwini kathixo athandaze yindawo yokuthandaza leyo kodwa xa ukulaa ndawo ingcwele libambe ixesha lakho yabona uyakwabiza bonke bangqonge isibingelelo uze ufumanise ukuba kuyakubakho umntu othile oyakuhlala apho ishumi elinesihlanu uze uphelelwe lixesha mawuthi yabona ixesha lakho lokuthandaza lisekhaya uyesu wathi xa suba nithandaza musanikwenza njengoba besenza bahananisi nenze umlembelele usenoba ngumthandazo omde uze uthethe okuya okanye okunye uze wenze yonke into njalo ngokuqhayisa yabona wathi xa suba uthandaza ngena igumbini lakho igumbi labucala uvale ucango emva kwakho uthandaza ukuba wobona emfihlekweni uya kubuyisela ekuhleni ngoku nantso indlela yokuba nomthandazo osekhusini nantso into awathi mayenziwe kodwa xa wena omnye umntu xa engena onjengokhokela ngomculo athi kulungile emva kweculo lokuqala makubekho umntu othandazayo nokuba ngubana umthandazo nje omfutshane musa ukuphakama uthandazele zonke irhuluneli nezinto ezinjalo ukuba kukho izicelo zomthandazo mazaziswe mazithunyelwe zingene ibanazo zingenisiwe sibhale uthi nasi esangokuhlwa nje emthandazweni sizawukhumbula udade usibanibani umzana usibanibani usesibhedlele usibanibani nosibanibani nosibanibani ubakhumbule emthandazweni xa uthandaza mzana ujones awunakusikhokela ngomthandazo masiphakame yabona mayibekwe phaa eqongeni baxelele mabayiqaphele loo nto ukuba ninesicelo somthandazo sibekeni apha phezulu ningathethi ngubani onesicelo ngoku awunakusazisa ngoku engoku into yokuqala kuyawuphama umntu athi uzuka uthixo uyazi ke iqala iphuma ecaleni kanjalo uyazi into yokuqala sisiqingatha seyure phambi kokuba ahlale phantsi ngamanye amaxesha yabona sinoxanduva ngelibandla hayi amanye nalo lwethu uxanduva kuthixo ezi zikhundla sezoxanduva esinalo kuthixo yabona isizathu sokuba ndime apha ngokuhlwa nje ndinixele yonke le nto kuba luxanduva lwam olo kuthixo luxanduva lwenu ukuyiqhuba ke yabona ngoku xa kukho into lolo hlobo makubekho umntu okhokela ngomthandazo xa khe ethandaza ilungile loo nto makakhokele ngomthandazo aze ahlale phantsi ukuba ke nine ukuba ninesicelo esikhethekileyo ngoku andinakuthetha le nto andinakuqhuba ixesha elide yaye ukuba kukho umntu othile ofuna ukucula umculo okhethekileyo ivakalise loo nto ebandleni baxele ukuba abakhoyo abanezicelo zomculo okanye nantoni abafuna ukuba iculwe mababonane nokhokela umculo phambi kokuba inkonzo iqale bayilungise bathi ke uxolo mzalwana ndingathanda ngokuqinisekileyo ungayenza kodwa ndinomculo ngokuhlwa nje mhlawumbi uba umxelele ukuba uya kuba lapha ngexesha elithile ngokuhlwa ndiya kukufaka kwinkqubo yabona inkqubo yam seyibhalwe apha makathi umzalwana ukhepse okanye nokuba ngubana okhokela amaculo yibani naye umntu okhokela ngomculo nokuba ngubani na musani ke ubavumela baphakame nje bathi okanye baqhubele phambili ithuba elide bangabashumayeli yabona babaphakame nje phaya bakhokele amaculo nangomsebenzi wabo ngumsebenzi womlungiseleli ukushumayela yabona hayi abo bakhokela ngomculo akamelwanga ukukhokela amaculo ngumsebenzi okhokela umculo okukhokelayo emaculweni ngumsebenzi wakhe lowo yaye umele ukuphuma ehlazekile ephantsi kwentambiso kamoya oyingcwele ephuma phaya eofisini kwindawo ethile la kufika ixesha akamelwanga nokuba seqongeni xa ukuqhubeka makahlale phaa emva eofisini yabona okanye phaa emva okanye nokuba kuphi na le mibhobho yonxibelelwano ilapha iya kumngenisa yabona lakubetha ixesha akuyiva leyo yokugqibela ukuba kukho umculo okhethekileyo onjengesolo umntu ocula yedwa idyuetho abaculo bebabini okanye into enjalo njengeculo lenu lwesithathu yabona kuba nibe namaculo amabini aculwa libandla umthandazo umnikelo wenu ukuba niza kuwuthabatha ukuze ke wonke umntu abeke umsebenzi wakhe athi kulungile ngeli thuba sicula eli culo lokugqibela ngoku ukuba baquruzeleli bangeza baze bezi ngaphambili bathabathe umnikelo wolu rhatya yabona bathi bakugqiba ukucula elo culo naba abaququzeleli bemi apha bathi kulungile ngoku siza kuthandaza baze bathandaza ke siza kukhumbula usibani bani apha nosibani bani ifundo ke loo nto yazi ngolo hlobo ngolo hlobo kulungile wonke umntu angaphakame mzalwana ungasikhokela ngomthandazo kube kuphelele apho ke ngeli thuba baculayo iculo lesibini okanye nokuba intona eniyiculayo nina thabathani umnikelo ukuba niza kuthabatha umnikelo kuyekeni ningathabatha eleni lokuqala ukuze nifumane umnikelo wenu wangorhatya nize niqhubele phambili ngeculo lesibini nize ke nigqibe malithi ke iculo lenu lokugqibela apha iculo lenu lokugqibela yabona mayibele lokubiza umlungiseleni yaye nje ukuba elo culo lokugqibela liculwe mayiqalise i-ogan ngesandulela senu aphume umlungiseleli wenu yabona yonke into ingolungelelwano wonke umntu ezolile akukho nto yimbi imele kukuthethwa lonke idikoni likwisigcina salo somsebenzi umlungiselele emiphaya aphuma abulise ibandla atyhile encwadini yakhe athi ngokuhlwa nje sizakufunda ibhayibhile yabona emva kokuba ilungisile sifunda ebhayibhileni yaye into elungileyo ngamanye amaxesha ukuthi ngokuhlonipha ilizwi likathixo masiphakame sime ngenyawo ngeli thuba sifunda ilizwi yabona aze afunde ngokuhlwa nje ndiza kufunda incwadi yendumiso okanye nokuba yeyiphi na okanye acele omnye umntu ayifunde lo ukhokela umculo okanye umncedisi umntu akunye naye apho ibe nguye oyifundayo nokuba yintona kodwa kungcono ukuba uyifunde ngokwakho uba unako uze ke uyifunde ngolo hlobo uthabathe umongo teksi yakho yabona ke ngoko ngelo thuba sowudle malunga namashumi-3 mizuzu ngoko kumalunga kanye nentsimbi yesibhozo ukuze ke ukusuka ngentsimbi yesibhozo ukuya ngomkhono phambi kweyethoba apho phakathi kwamashumi-3 namashumi-45 mizuzu ubeke ilizwe apho kanye njengoko umoya ingcwele ekunika lona yabona ngolo hlobo nje ulubeke kanye apho ngendlela aluthethe ngayo uyabona uphantsi kwentambiso ngoko thabatha ithuba lokubiza abaguqukayo uthi ngaba ukho umntu apha kweli bandla ongathanda kwamkela ukhristu njengomsindisi siyakucela sikumemela apha esibingeleleni kanye ngoku ima ngeenyawo zakho yabona yaye ukuba kukho uphakamayo uthi ngaba ukho apha osele elungele ukubhaptizwa osele eguqukile ofuna ukubhaptizwa emanzini uze aqelwe izono uba unqwenela ukuza sikunika ithuba ngoku awunakuzangela ithuba yeogani sakhalayo yabona ubakho umntu uzayo ngoko uya kuthi ngaba ukho umntu apha uyakuthanda umntu ongazange lomkela ubhaptizo lomoya oyingcwele uyakuthanda ukwenza njalo ngokuhlwa nje uyakuthanda ukuba simthandazele ke mhlawumbi kubekho umntu onyukayo makuthi ababini okanye abathathu babeke izandla phezu kwakhe bamthandazele amthumele kwelinye lala magumbi bekho umntu onabo oya kumyalela apho kuloo ndawo indlela aya kufikelela ngayo kubhaptizo lomoya oyingcwele ibandla limkile lonke kubo wakukho umntu ozayo ukuze ofuna ukwamkela uKristu aze eme apho esibingelele ukuze athandazelwe yenza makathandaze xa ke ethandaza yithi nje thobani iintloko zenu ngoku sizakuthandaza uthi uyakholwa ukuba into encinane eyakuthi ibambezele ibandla nangaliphina uhlobo mthumele ngqo kwigumbi lokuthandaza ungene emnye nabo apho kungenjalo uthumele umntu othile apho kunye nabo ibandla lona liqhubeke yabona olo hlobo andibabamvanga ndawo ke ngoko yabona ukuze ngelithuba phambili kwikwimizuzu embalwa uthi ukubakho umntu uzayo ngoko uthi ngabakho umntu apho oyakuthanda ukuthanjiswa ngeoli ngokuhlwanje ngenxa yokugula sebathandazela abagulayo apho ke ndingathanda ukubona bucala mzali uNeville ke uze ubona nam eofisini ubone nomnye wamadikoni akho baya kuyithabatha yabona ndinento endingathanda uyithetha kuwe mzalwana ke elinye lamadikona lapha ndiyakubona nawe eofisini ukuze ndiza kukubona ngokukhawuleza emva kwenkonzo ngoku sakuphakama ngoku sikhululeke yabona ube ke ungagqibanga nexesha elimalunga neyure okanye amashumi-45 imizuzu kuloo nto yabona yabona iyure namashumi-3 imizuzu inkonzo yakho seyiphelile uzifumene ezo zincinane izithonga ezincinane uyikhuphile emele kukwenziwa uyenzile kwaye wonke umntu anelisekile agodwa onwabile yabona kuba wenze njalo ngoko uyabona kuba uvumela yabona uzimisele kokukho yabona kodwa yabona uyazi ngoku kumalunga namashumi-33 eminyaka ndikweli qonga mna amashumi-33 nakwihlabathi jikelele ufunda into encinane ngelo xesha lingakho ngokuqinisekileyo yabona ukuba ufundi ungcolo uyeke ngoko ke uyabona ndifumanisa oko ngoku ukuba usebenzisana nabangcwele njengokuhlangeneyo amadoda ungahlala ubusuku bonke boyafuna ukwenza njani kodwa uya yabona awusebenzi nabo ngokuchanekileyo uzama ukubambisa abo balapha phandle nabo abo bahambisayo umele kukusebenza entsimini yabona yaye Musa wangenise apha ukuze uvumele ilizwi lingene ukuze ke ngoko yabona akho nto inokukhalazela kubakho into abafuna ukubonana ngayo nawe ke kulungile bathathe uye nawe eofisini ngolo hlobo kodwa Musa kulibambezela ibandla ngoko uyazi abantu bayakunyuka bathi ke ndiyakuxelela masibe nenkonzo elungileyo yobungqina yabona ngoku andithethi ngokwabantu abangabagxeki bale nto ndizimisele nje unixelela inyaniso yabona ndizimisele unixelela inyaniso nje yabona ndifumanise ukuba iinkonzo zobungqina ezininzi zenza umonakalo omkhulu ngamanye amaxesha kunokwenza okulungileyo yabona ngenene zenza lona ngoku kubakho umntu onobungqina obushushu ungenene ngexesha lemvuselelo uyazi niyaqhuba imvuselelo uyazi inkonzo kubekho umntu osindiswayo afune nje ukuthetha ilizwi ke makabongwe uThixo makawothule umthwalo emphefumlweni wakhe ubone ukuba uba uyafuna ukwenza njalo uba uyafuna ukwenza loo nto yabona kanye ngexesha lemvuselelo athi ndifuna nje ukuthi ukubulela inkosi ngento endenzele yona undisindise kule veki pheleleyo yaye intliziyo yam yavutha ubuqaqalo bukathixo ndiyambulela uThixo ahlale phantsi amen lungile loo nto makaqhubele phambili yabona into elungileyo leyo kodwa ngoku xa uthi ngoku izani ngubani olandelayo ngoku masive ilizwi lobungqina ngoku uba unenkonzo ebekelwe bucala ngobusuku obuthile ibekelwe loo nto yabona ungayenza ngokuhlwanje ngolwesithathu ngokuhlwa endaweni yenkonzo yomthandazo zawuba yinkonzo yobungqina sifuna ukuba wonke umntu eze yaye iza kuba yinkonzo yobungqina baze bathi bakufika kwindawo yokunika ubungqina ifundwe ilizwi kuthandazwe ukuze uthi ngoku sivakalise ukuba busuku bobungqina oku ngoko abantu abangqine eso sithuba salo yure okanye amashumi-45 imizuzu okanye amashumi-35 okanye noba into na ukuze ngoko kuqhutyelwe phambili ngolo hlobo yabona uba ndithetha ukuthini na yaye ndiyacinga ukuba loo nto iyakulinceda ibandla lenu iyakunceda yonke into ngokuhlangeneyo uba ndifuna kuyenza ngolo hlobo
I'm getting late so
ngoku njengoko ndiphelelwa lixesha ngoko mzalwana bazalwana ezizezona zingcono ngokokwazi kwam ndiyibona esentliziyweni yenu oku kokona kungcono kokwazi kwam imibuzo eniyibuzileyo ngoku ukusuka ngoku kuya phambili yaye ukuba ikhe yakho engqondweni yakho yiza kwikhasethi ubuze ukuba uphulaphule ikhasethi ukuba ibhekisele kumadikoni abasayinelwe zimali okanye noba intoni na makukhaliswe ikhasethi malikhaliselwe ibandla apha phandle ukuba lifuna ukuyiva kulungile yaye oko kona kungcono kolwazi lwam lwentando kathixo ngalo mnquba ulapha kwese sibhozo nesitalato ipen yaye nantso indlela endiniyalela ngayo bazalwana uba niqhube phantsi kokukhokelwa kukamoya oyingcwele ninobubele bonke nothando ibonakalisa inceba phambi kwabantu yokuba ningamakristu yaye ukuba ngamakristu akuthethi uba lusana lunokutyhalwa kuyo yonke indawo lujikeleziswe kuthetha ubudoda ubuzelwe luthando kodwa njenje uzaliswe luthando lukathixo njengoko enjalo yena kwibandla Yabona bandithe kuthini na?
Is there a question?
Ngaba ukho umbuzo? Ikhasethi seliza kuphela apha. Yaye ndinomntu ondilindeleyo ngaphaya. Kumele ukufika ngexesha nini? Khona ngoku uza ngokwakhe. Kulungile mhlekazi.
Now I know we're going out now. If there's no further any word.
Ngoku ndiyazi ukuba siyaphuma ngoku. Bakho lizwi lelinye. Ngokuba kunjalo ke masahlukane. Ewe mzana uCollins. Eh bazalwana bemnandi kum ukuba kunye nani apha ngokuhlanje nomzali uNevel nakumadikoni nabasayinela izimali nomphathi wesikolo secawe nani nonke. Siyathemba ukuba iNkosi iyawundinceda ngokuba ndiqhubele phambili ngezi ndlela zocwangco ndisenzela ubukumkani bukaThixo. Isizathu sokuba ndibe ndikuthethile oku kungokuba ndicinga ukuba ndikhulile ukusuka ebuntwaneni naye kubuntu obudala. Ngexesha wawungumntwana wawuthetha ngokomntwana uqonda ngokomntwana kodwa ngoku indoda ngoko masenze ngokwabantu abadala endlwini kaThixo siziphathe kakuhle sihloniphe izikhundla zethu sihloniphe sonke esinye isikhundla sonke isiphoethe iNkosi yasinika sona masisifake kulungelelwano sihloniphe uThixo ngezipho nangezikhundla zethu masithandaze.
We thank thee tonight for this gathering together.
Bawa sizulini siyakubulela ngokuhlanje ngokuhlanganisana ndawonye kwamadoda abekwe kwizikhundla apha ukuze aqhubele phambili umsebenzi wenkosi oqhutywa apha eJeffersonville kule nkonzo. Thixo sanga isandla sakho singaphezu kwabo wanga ungabanceda wasikelela.
May the congregation and the people understand.
Langa ibandla nabantu lingaqonda lazi kuba oku kwenzelwe ukwenza ngcono ukumkani bukaThixo. Uze sibe ngamadoda aqondayo siwazi umoya kaThixo sazi kuba masenze ntoni na. Siphe oko bawo. Sindulule ngoku ngentsikelelo zakho. Wanga umoya ongcwele angasalusa asikhokele asikhusele. Uze sifunyane sithembekile njalo sikwisigcina somsebenzi. Egameni likaYesu Kristu ndiyathandaza. Amen.